Joshua 1 verse 1. Kwathi emva kokufa kaMose inceku kaJehova, uJehova wakhuluma kuJoshua indodana kaNuni, isikhonzi sikaMose wathi, verse 2. UMose inceku yami ufile, ngalokho suka wele liJordane, wena nalabo bantu bonke, niyezweni engibanika lona abantwana bakwa-Israyeli. Verse 3. Zonke izindawo ayanginyathela kuzo amathe onyawulweni nginikile zona njengalokho ngakhuluma kuMose. Verse 4. Kusukela ehlane nakuLebanoni kuze kufike emfuleni omkhulu, umfula i-Eufrate, lonke izwe lamaHeti nakuze kube selwandle olukhulu ngasentshonalanga kuyakuba ngumkhawulo wenu. Verse 5. Akukubakho muntu ongema phambi kwakho zonke izinsuku zokuhamba kwakho. Njengalokho nganginayo uMose, kanjalo ngiyakuba nawe, angiyikukuyeka, angiyikukushiya. Verse 6. Qina ume isibini ngokuba uyakwenza ukuba laba bantu badle izwe engalifungela oyise ukubanika lona. Verse 7. Qina kuphela ume isibindi kakhulu, uqaphela ukwenza ngokomthetho wonke kuyala ngawo uMose inceku yami, ungaphambuki kuwo ngakwesokunene noma ngakwesokhohlo ukuba ube nempumelelo nomaphi lapho uyakhona. Verse 8. Le ncwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho, kepha wozindla ngayo imini nobusuku ukuba uqaphele ukwenza njengako konke okulotshwe kuyo, ngokuba lapho uyakuhlahlamelisa indlela yakho uphumelele kahle. Verse 9. Angikuyalile na, qina, ume isibindi, ungesabi, ungabi naluvalo, ngoba uJehova uNkulunkulu wakho unawe nomaphi lapho uyakhona. Verse 10. UJoshua wayeseyala izinduna zabantu ethi, verse 11. Dabulani phakathi kwekamu niyala abantu nithi, zilungiseleni umphango kuba emva kwezinsuku ezintathu niyakuwele liJordane ningene ukuba nilidle izwe uJehova uNkulunkulu wenu aninika lona ukuba nilizuze. Verse 12. UJoshua wakhuluma kwabakwaRubeni nabakwaGadi nakuyo yonke ingxenye yesizwe sakaManase wathi, verse 13. Khumbulani izwi aniyala ngalo uMose inceku kaJehova ethi, uJehova uNkulunkulu wenu uyakuniphumuza aninike lelizwe. Verse 14. Omkenu nabantwana benu nezinkomo zenu bayakuhlala ezweni uMose aninika lona ngaphesheya kweJordane, kepha niyakuwela phambi kwabafoweni nihlomile nonke ninamaqhawa namandla nibasize. Verse 15. UJehova aze aphumuze abafoweni njengani, nabo badle izwe uJehova uNkulunkulu wenu abanika lona andukuba nibuyele ezweni lefa lenu aninika lona uMose inceku kaJehova ngaphesheya kweJordane ngasempumalanga nilidle. Verse 16. Bamphendula uJoshua bathi, konke siyale ngakho siyakukwenza, noma aphi lapho sithuma khona siyakuya khona. Verse 17. Njengalokho samlalela uMose kukho konke, kanjalo siyakulalela wena, kepha kuphela uJehova uNkulunkulu wakho makabe kuwe njengalokho wayenoMose. Verse 18. Yilona lo uyakuhlubuka ezwini lakho angalalela amazwi akho, kukho konke omyala ngakho uyakubulawa, qina kuphela ume isibindi. Joshua 2 verse 1. UJoshua indodana kaNuni wathuma ngasese eseShithimi amadoda amabili abe izinhloli wathi, hambani nibone izwe neJeriko. Basuka bafika endlini yesifebe esigama laso lingu Rahabi, balala khona. Verse 2. Inkosi yaseJeriko yatshelwa kwathiwa bheka, kwafika lapha ebusuku amadoda abantwana bakaIsrayeli ukuba ahlole izwe. Verse 3. Inkosi yaseJeriko yathumela kuRahabi yathi, khipha lawo madoda afikile kuwe angena endlini yakho ngokuba ezile ukuzohlola izwe lonke. Verse 4. Owesifazane wayesethatha lawo madoda omabili wawathukusa wathi, kunjalo amadoda afika kimi kepha ngangingazi ukuthi avelaphi. Verse 5. Kwangesikhathi sokuvalwa kwesango, lapho sekumnyama amadoda aphuma, angazi ukuthi ayaphi lawo madoda, sheshani wagxoshwe ngokuba niyakuwafica. Verse 6. Kepha wayewenyusele ophahleni wawashumeka ezinhlangeni zefilakisi abezihlelile ophahleni. Verse 7. Abantu bawagxosha endleleni eya eJordani mazubukweni, sebephumile abawagxosha bavala isango. Verse 8. Engakalali wenyukela kuwo ophahleni. Verse 9. Wathi kumadoda, ngiyazi ukuthi uJehova ninikile izwe nokuthi sehlelwe ngukunesaba nokuthi bonke abakhile ezweni baphela amandla phambi kwenu. Verse 10. Ngoba sizwile ukuthi uJehova womisa amanzi olwandle olubomvu phambi kwenu ekuphumeni kwenu eGibhithe, nokuthi wenzani kwa amakhosi amabili ama-Amori ayengaphesheya kweJodani, oSiwoni no-Ogi enawaqothulayo. Verse 11. Sathi sikuzwa lokho, izinhliziyo zethu zaphela amandla, kwabe kusabakho sibindi kumuntu phambi kwenu, ngoba uJehova uNkulunkulu wenu unguNkulunkulu ezulwini phezulu nasemhlabeni phansi. Verse 12. Ngalokho, ake nifunge manje uJehova kimi, njengokuba nginenzele umusa ukuba nani niyenzele indlu kababa Musa, ningiphe uphawu oluqinisileyo. Verse 13. Nisindise ubaba nomame nabafowethu naodadewethu nabo bonke abanabo, nophule imiphefumulo yethu ekufeni. Verse 14. Athi amadoda kuye, mayife imiphefumulo yethu esikhundleni senu uma ningaveze obala le ndaba yethu. Siya kunenzela umusa neqiniso lapho uJehova esinika izwe. Verse 15. Wayesewehlisa ngentambo ngasefasteleni, ngoba indlu yakhe yayingasogangeni lomuzi, wahlala ngasogangeni. Verse 16. Wathi kuwo, khuphukelani entabeni, funa abanigxosha abanifice, nicashe khona izinsuku ezintathu ukuze abanigxosha babuye andukuba nihambe indlela yenu. Verse 17. Ayesethi amadoda kuye, thina sinacala ngaleso sifungo sakho osifungise sona. Verse 18. Uma kufeni kwethu ezweni, ungabophi lentambo ebomvu efasteleni osehlise ngalo, uzibuthele endlini yakho uyihlo nenyoko nabafowenu nabendlu bonke bakayihlo. Verse 19. Kuyakuthi lowo nalowo ophumela ngaphandle kweminyango yendlu yakho, igazi lakhe libe sekhanda lakhe, thina singabi nacala, kodwa lowo okuwe endlini, igazi lakhe liyakuba sekhanda lethu uma sibekwa isandla kuye. Verse 20. Kepha uma uveza obala lendaba yethu, asikuba nacala ngesifungo sakho osifungise sona. Verse 21. Wathi, makube njengamazwi enu, wayesewamukisa hamba wabopha intambo ebomvu efasteleni. Verse 22. Asuka haya entabeni ahlala khona izinsuku ezintathu, baze babuya abawagxoshayo, abagxoshayo bawafuna indlela yonke, abaze bawafumana. Verse 23. Ayesebuya lawo madoda omabili, ehla entabeni awela, afika kuJoshua indodana kaNuni, amtshela konke okuwehleleyo. Verse 24. Athi kuJoshua, uJehova unikile ezandleni zethu izwe lonke, bonke abakhile ezweni baphela amandla phambi kwethu. Joshua 3:1. UJoshua wavuka ekuseni kakhulu, basuka eShitimu bafika eJodane, yena nabo bonke abantwana bakwa-Israyeli balala khona ebusuku bengakaweli. Verse 2. Kwathi emva kwezinsuku ezintathu, izinduna zadabula phakathi kwekamu. Verse 3. Zayala abantu zathi, nxa nibona umphongo lwesivumelwano sikaJehova uNkulunkulu wenu nabaphristi bamaLevi bewuthwala, niyakusuka endaweni yenu niwulandele. Verse 4. Nokho kuyakuba khona ibanga phakathi kwenu nawo, ingangezingalo eziyizinkulungwane ezimbili ngokulinganisa, ningasondeli kuwo ukuba anazi indlela eniyakuhamba ngayo, ngokuba anidlulanga ngalendlela phambili. Verse 5. UJoshua wathi kubantu, zingcweliseni. Ngokuba kusasa uJehova uyakwenza izimangaliso phakathi kwenu. Verse 6. UJoshua wakhuluma kubapriest wathi, phamisani umphongolo wesivumelwano niwele phambi kwabantu. Baphakamisa-ke umphongolo wesivumelwano bahamba phambi kwabantu. Verse 7. UJehova wathi kuJoshua, namuhla ngizakuqala ukukukhulisa emehlweni abo bonke abakwa-Israyeli ukuba bazi ukuthi njengalokho nganginoMose, kanjalo ngiyakuba nawe. Verse 8. Wobayala abaphristi abathwala umphongolo wesivumelwano uthi, nxa senifikile onqenqebeni lwamanzi aseJodane, niyakuma ngaseJodani. Verse 9. UJoshua wathi kubantwana bakwa-Israyeli, sondelani lapha nizwe amazwi kaJehova, uNkulunkulu wenu. Verse 10. Wathi uJoshua, niyakwazi ngalokhu ukuthi uNkulunkulu ophilayo uphakathi kwenu ukuthi uyakubagxosha nokubagxosha phambi kwenu amaKhanani, namaHeti, namaHivi, namaPherisi, namaGirigashi, namaAmori, namaJebusi. Verse 11. Bekani umphongolo wesivumelwano senkosi yomhlaba wonke uwele eJodane phambi kwenu. Verse 12. Ngalokho sithatheleni manje amadoda ayishumi nambili ezizweni zakwa-Israyeli, indoda ibenye ngesizwe. Verse 13. Kuyakuthi lapho amathe ezinyawo zabaphristi abathwala umphongolo kaJehova, inkosi yomhlaba wonke eyakuma emanzini aseJodane, amanzi aseJodane anqamuke, amanzi avela ngenhla, eme nqwabanye. Verse 14. Kwathi lapho abantu besuka ematendeni abo ukuba bawele eJodane, abaphristi abathwala umphongolo wesivumelwano bephambi kwabantu. Verse 15. Nalapho abathwala umphongolo sebefile eJodane, izinyawo zabaphristi abathwala umphongolo zicwilile oqeqemeni lwamanzi aseJodane eligcwele phezu kwazo zonke izungu zalo izinsuku zonke zokuvuna. Verse 16. Ayesema amanzi avela ngenxa, afukuka abanqwabanye kude kakhulu ngase-Adamu, umuzi useceleni kweSaretani, lawo ewuka eya ngaselwandle lwase-Araba, ulwandle likaSawudi, anqamuka impela, abantu base bewela maqondana neJerikho. Verse 17. Abaphristi abathola umphongolo wesivumelwano sikaJehova bema baqina emhlabathini omileyo ngaphakathi neJodane. Abantu bonke bawela emhlabathini omileyo, saze sawela iJodane isizwe sonke saphelela. Joshua 4 verse 1. Kwathi lapho isizwe sonke sesiwele iJodane saphelela, uJehova wakhuluma kuJoshua wathi, verse 2, zisathelana amadoda ayishumi nambili, indoda ibenye ngesizwe. Verse 3. Niwayalenithi, zikhiphelani lapha phakathi kweJodane endaweni lapho izinyawo zabaphristi zazimi khona ziqinile. Amatshe ayishumi nambili niwele nawo, niwabeke endaweni eniyakulala kuyo ebusuku. Verse 4. UJoshua wayesebize lawo madoda ayishumi nambili ayewakhethile kubantwana ba-Israyeli, indoda yinye ngesizwe. Verse 5. UJoshua wathi kuwo, welani phambi komphongolo kaJehova uNkulunkulu wenu, niye phakathi kweJodane, netshathe kube yilona lowo itshe ehlombe lakhe njengokomumo wezizwe zabantwana bakwa-Israyeli. Verse 6. Ukuba lokho kube yisikhumbuzo phakathi kwenu, kuze kuthi lapho abantwana benu bebuza ngesikhathi esizayo bethi, ayini lawa matshe kini na? Verse 7. Anothi kubo, kungokuba amanzi aseJodane anqamuka phambi komphongolo wesivumelwano sikaJehova ekuweleni kwawo eJodane, amanzi aseJodane anqamuka, lawa matshe ayakuba isikhumbuzo kubantwana ba-Israyeli kuze kube phakade. Verse 8. Abantwana ba-Israyeli benza-ke njengalokho uJoshua ebayalile, bakhipha amatshe ayishumi nambili phakathi kweJodane, njengalokho uJehova ekhulumile kuJoshua njengokomumo wezizwe zabantwana bakwa-Israyeli. Bawela nawo baya endaweni yokulala, bawabeka khona. Verse 9. uJoshua wamisa amatshe ayishumi nambili phakathi neJodani endaweni lapho izinyawo zabaphristi abathwala umphongolo zazimkhona akhona kuze kube namuhla. Verse 10. Abaphristi abathwala umphongolo babemphakathi neJodane kwaze kwaphela konke uJehova amyale ngakho uJoshua ukuba kukhulume kubantu, njengakho konke uMose abemyale ngakho uJoshua, abantu bashesha bawela. Verse 11. Kwathi lapho bonke abantu sebewelile baphelela, umphongolo kaJehova wawela kanye nabaphristi emehlweni abantu. Verse 12. Abantwana bakaRubeni nabantwana bakaGadi nengxenye yesisa kwaManase bawela behlomile phambi kwabantwana baka-Israyeli njengalokho uMose ebekhulumile kubo. Verse 13. Kwawela phambi kaJehova kungathi abayizinkulungwane engamashumi amane behlomele ukulo ukuba baphume impi baye emathafeni aseJeriko. Verse 14. Ngalolo suku uJehova wamkhulisa uJoshua emehlweni abo bonke abaka-Israyeli, bamesaba njengalokho babemesaba uMose izinsuku zonke zokuhamba kwakhe. Verse 15. uJehova wakhuluma kuJoshua wathi, verse 16. Yala abaphristi abathwala umphongolo wesivumelwano ukuba benyuke eJodane. Verse 17. uJoshua wayalaka abaphristi wathi, yenyukani eJodane. Verse 18. Kwathi lapho abaphristi abaphatha umphongolo wesivumelwano sikaJehova sebenyuke phakathi kweJodane, amathe ezinyawo zabaphristi esefike emhlabathini omileyo, amanzi aseJodane abuyelela endaweni yawo aphuphuma zonke izungu njengakuqala. Verse 17. uJoshua wayala kabaphristi wathi, yenyukani eJodane. Verse 18. Kwathi lapho abaphristi abathwala umphongolo wesivumelwano sikaJehova sebenyuke phakathi kweJodane, amathe ezinyawo zabaphristi esefike emhlabathini omileyo, amanzi aseJodane abuyela endaweni yawo aphuphuma zonke izwingu njengakuqala. Verse 19. Abantu benyuka eJodane ngolweshumi lwenyanga yokuqala bamisa eGiligali emkhawulweni wangasempumalanga kwaseJerikho. Verse 20. Lawo matshe ayishumi nambili abawakhipha eJodane uJoshua wawamisa eGiligali. Verse 21. Wakhuluma kubantwana bakwa-Israyeli wathi, nxa abantwana benu beya kubuza oyise ngesikhathi esizayo bethi, ayini lawa matshe na? Verse 22. Anobazisa abantwana benu nithi, u-Israyeli wawela neJodane emhlabathini omileyo. Verse 23. Ngoba uJehova uNkulunkulu wenu wawamisa amanzi seJodane phambi kwenu naze nawela, njengalokho uJehova uNkulunkulu wenu wenza elwandle libomvu alomisa phambi kwethu saze sawela. Verse 24. Ukuba abantu bonke bomhlaba bazi isandla sikaJehova ukuthi sinamandla, nesabe uJehova uNkulunkulu wenu kuze kube phakade. Joshua 5 verse 1. Kwathi onke amakhosi ama-Amora engaphesheya kweJodane ngasentshonalanga, nawo onke amakhosi amaKhanani engaselwandle esezwa ukuthi uJehova womisa amanzi seJodane phambi kwabantwana ba-Israyeli saze sawela, iy'nhliziyo zabo zaphela amandla, kungabe kusaba khona sibindi ngenxa yabantwana bakwa-Israyeli. Verse 2. Ngaleso sikhathi uJehova wathi kuJoshua, zenzela omese bense ngensa, ubuye usoke abantwana baka-Israyeli ngokwesibili. Verse 3. uJoshua wazenzela omese bense ngentsha, wabasika abantwana baka-Israyeli edulini lamajwabu. Verse 4. Nasi isizathu uJoshua abasuka ngaso, bonke abantu abaphuma eGibhithe ababengabesilisa, wonke amadoda empi bafa ehlane ngasendleleni sebephumile eGibhithe. Verse 5. Ngoba bonke abantu abaphuma babesokiwe, kepha bonke abantu abazalwa ehlane ngasendleleni ekuphumeni kwabeGibhithe babengasokanga. Verse 6. Ngokuba abantwana baka-Israyeli bahamba iminyaka engamashumi amane ehlane saze saphela isizwe sonke, yiwo amadoda empa aphuma eGibhithe lokhu engalalelanga izwi kaJehova, afunga kuwo uJehova ukuthi akayikuwabonisa izwi oJehova alifungelwa oyise ethi uyakusinika lona izwe livame ubisi nezinyosi. Verse 7. Abantwana bavusa esikhundleni sawo bona uJoshua wabasoka ngokuba babengakasokile lokhu bengabasokanga endleleni. Verse 8. Kwase beqedile ukusoka abantu bonke bahlala ezindaweni zabo ekamu baze baphola. Verse 9. UJehova wayesethi kuJoshua, namuhla ngilethulile kini ihlazo laseGibhithe, ngalokho igama laleyo ndawo lathiwa yiGiligali kuze kube namuhla. Verse 10. Abantwana ba-Israyeli bamisa eGiligali, bagcina iPhasika ngosuku lweshumi nane lwenyanga kusihlwa emathafeni aseJeriko. Verse 11. Badla ezitheleni zezwe ngolanga kusasa emva kwePhasika, amaqebelengwane angenamvubelo notshwele ngalona lolu suku. Verse 12. Imana lanqamuka ngangomuso nxa sebedla ezithelweni zezwe. Abakwayizala babesaba nemana futhi, kepha basebedla ezithelweni zezwe laseKhanani ngalowo nyaka. Verse 13. Kwathi uJoshua esengaseJerikho, waphakamisa amehlo akhe wabona bheka, nanso indoda malungana naye enenkemba yayo ihoshiwe esandleni sayo. UJoshua waya kuye wathi kuyo, uvuna thina noma izitha zethu na? Verse 14 yathi, qha, ngifile njengesikhulu sebandla likaJehova. UJoshua wayesewa ngobuso emhlabathini wakhuleka wathi kuyo, ithini inkosi yami encekwini yayo na? Verse 15, isikhulu sebandla likaJehova sathi kuJoshua, khumula isicathulo sakho onyaweni lwakho ngokuba indawo omi kuyo ingcwele. UJoshua wenze njalo ke. Joshua 6 verse 1. IJerikho lalivaliwe amasango alo ngenxa abantwana baka-Israyeli, kwakungaphumi muntu kungangeni muntu. Verse 2. UJehova wathi kuJoshua, bheka, nginikele esandleni sakho iJerikho nenkosi yalo namaqhawe anamandla. Verse 3. Niyakuhaqa umuzi wonke amadoda empi, niwazungeze umuzi kanye, uyakwenza njalo izinsuku eziyisithupha. Verse 4. Abaphristi abayisikhombisa bayakuthwala amacilongo ayisikhombisa ejubhili phambi komphongolo. Ngosuku lwesikhombisa niyakuzungeza umuzi kasikhombisa, abaphristi babethe amacilongo. Verse 5. Kuyakuthi lapho bekhalisa kade umphondo lwejubhili, nalapho nilizwa izwi lecilongo, bonke abantu bakhamuluke ngokukhamuluka okukhulu, ugange lomuzi luwele phansi endaweni yalo, abantu bakhuphuke lo nalowo aqonde phambili nje. Verse 6. UJoshua indodana kaNuni wabiza abaphristi wathi kubo, phakamisani umphongo lwezivumelwano. Abaphristi abayisikhombisa bathwala amacilongo ayisikhombisa ejubhili phambi komphongolo kaJehova. Verse 7. Kubantu wathi, dlulani uzungeze umuzi, abahlomileyo badlule phambi komphongolo kaJehova. Verse 8. Kwathi lapho uJoshua esekhulumile kubantu, abaphristi abayisikhombisa bethwele amacilongo ayisikhombisa ejubhili phambi kaJehova, badlula babetha amacilongo, umphongolo wezivumelwano sikaJehova wabalandela. Verse 9. Abahlomileyo bahamba phambi kwabaphristi ababetha amacilongo, nesigaba sasemuva sawulandela umphongolo bebetha amacilongo besahamba. Verse 10. UJoshua wayala abantu wathi, aniyukukhamuluka ningalizwakalisi izwi lenu, kungaphumi igama emlonyeni wenu kuze kufika usuku engiyakuthi ngalo kini, khamulukani bese nikhamuluka. Verse 11. Wayesenza ukuba umphongolo kaJehova uzungeze umuzi, wawuhaqa kanye, base befika ekamu balala ubusuku ekamu. Verse 12. UJoshua wavuka ekuseni kakhulu, abaphristi bathatha umphongolo kaJehova. Verse 13. Abaphristi abayisikhombisa bethwele amacilongo ayisikhombisa ejubhili phambi komphongolo kaJehova, bahamba njalo bewabetha amacilongo, abahlomileyo bahamba phambi kwabo, nesigaba sasemuva sawulandela umphongolo kaJehova bebetha amacilongo besahamba. Verse 14. Ngosuku lwesibili bazungeza umuzi kanye, babuyela ekamu benze njalo izinsuku eziyisithupha. Verse 15. Kwathi ngosuku lwesikhombisa bavuka ukuntwela kokusa, bawusungeza umuzi ngandlela yinye kasikhombisa, ngalolo suku kuphela bawusungeza umuzi kasikhombisa. Verse 16. Kwathi ngokwesikhombisa abaphristi sebebethile amacilongo, uJoshua wathi kubantu, "Khamlukani ngokuba uJehova uninikile umuzi." Verse 17. Umuzi uyawahlukaniselwa uJehova, wona nakho konke okukuwo. URahabi sifebe kuphela uyakusinda, yena nabo bonke abakuye endlini ngokuba wazithukusa izithunywa esazithumayo. Verse 18. Kodwa zigcineni nina kukho uqalekisiweyo, funa lapho seniqalekisile nithathe kukho uqalekisiweyo, nilenze ikamu libe ngeliqalekisiweyo, nilihluphe. Verse 19. Kepha lonke isiliva negolide nezitsha zethusi nezinsimbi kungcwele kuJehova, kuya kungena endlini yengcebo kaJehova. Verse 20. Abantu base bekhamuluka amacilongo abethwa, kwathi lapho abantu bezwa ukukhala kwecilongo, abantu bakhamuluka ngokukhamuluka okukhulu, ugange lawela phansi endaweni yalo, abantu benyuwela emzini lo nalo waqonda phambili nje bawuthatha umuzi. Verse 21. Baqalekisa konke okusemzini, isilisa nesifazane, abasha nabadala, nezinkabi nezimvu nezimbongolo ngosiko lwenkemba. Verse 22. UJoshua wathi kulawo madoda amabili ayelihlolile izwe, "Ngenani endlini yesifebe nikhiphe kuyo wesifazane nabo bonke nabo njengalokho namfungela." Verse 23. Izinsizo zazizinhloli zangena zamkhipha uRahabi noyise nonina nabafowabo nabo bonke nabo, zakhipha bonke bomuzi wakhe zababeka ngaphandle kwekamu lakwa-Israyeli. Verse 24. Bawushisa umuzi ngomlilo nakho konke okukuwo, isiliva kuphela negolide nezitsha zethusi nezinsimbi bakufaka endlini yengcebo endlini kaJehova. Verse 25. Kepha uRahabi sifebe nabendlu kayise nabo bonke nabo, uJoshua wabasindisa. Uhlala phakathi ka-Israyeli kuze kube namuhla. Lokhu wathukusa izithunywa uJoshua azithuma ukuba zihlole iJerikho. Verse 26. UJoshua wabafungisa ngaleso sikhathi wathi, "Makaqalekiswe phambi kukaJehova umuntu osuka akhe lo muzi waseJerikho. Uyakubeka isiselo sawo ngokulahlekelwa izibulo lakhe, amise amasango awo ngokulahlekelwa ngomncinyane wakhe." Verse 27. UJehova wayenaye uJoshua, udumo lwakhe lwalukhona ezweni lonke. Joshua 7 verse 1. Kepha abantwana baka-Israyeli beqa ngokuqalekisiweyo lokhu u-Akani kaKami kaZibidi kaZera owesisa kaJuda ethatha kukho okuqalekisiweyo, intukuthelo kaJehova yabavuthela abantwana bakwa-Israyeli. Verse 2. UJoshua wathuma amadoda asuka eJerikho aya e-Ayi eliseceleni kweBheti Aveni ngasempumalanga kwaseBhetele, wakhuluma kuwo wathi, "Kuphukani lihlole izwe." Amadoda akhuphuka ahlola i-Ayi. Verse 3. Abuyela kuJoshua athi kuye, "Mabangakhuphuki bonke abantu, makuhambe amadoda kungathi inkulungwane ezimbili noma ezintathu alichithe i-Ayi. Ungabakhathazi bonke abantu ngokuya khona ngokuba bayingcosana nje." Verse 4. Kwaze kukhuphukela khona abantu abayizinkulungwane ezintathu, kepha babaleka phambi kwamadoda ase-Ayi. Verse 5. Amadoda ase-Ayi abulala abantu abangamashumi amathathu nesithupha abagxosha esuka phambi kwesango aze afika eShebarimi, ababulala emthambekeni, izinhliziyo zabantu zaphela amandla zaba njengamanzi. Verse 6. UJoshua wazikebhula izingubo zakhe wawa ngobuso emhlabathini phambi komphongolo kaJehova kwaze kwahla, yena namalunga kwa-Israyeli bathela uthule emakhanda abo. Verse 7. UJoshua wathi, "Maye Nkosi uNkulunkulu, ubaweliseleni iJodani nakanye lababantu ukuba usinikele esandleni sama-Amori usibhubhise na? Sengathi ngasaneliswa ukuhlala ngaphesheya kweJodane." Verse 8. "Oh Nkosi, ngiyakuthini lapha abakwa-Israyeli sebefulathela izitha zabo na?" Verse 9. Ngoba amaKhanani nabo bonke abakileyo ezweni bayakukuzwa basihaqe banqume igama lethu emhlabeni. Uyakwenzela ntoni igama lakho elikhulu na? Verse 10. Jehova wathi kuJoshua, sukuma uweleni kanje ngobuso bakho na? Verse 11. U-Israyeli wonile yebo. Becile isivumelwano sami engabayala ngaso, yebo bathathile nakukho okuqalekisiweyo futhi bebile, baqambile amanga, bakubeka kweyabo impahla. Verse 12. Ngalokho abantwana bakwa-Israyeli abanakuma phambi kwezitha zabo, bayafulathela izitha zami ngokuba sebeqalekisiwe, ngisayokuba nani uma ningachitha okuqalekisiweyo phakathi kwenu. Verse 13. Suka ungcwelisa abantu uthi, singcweliseni ngomuso wokuba uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli usho kanje uthi, kukhona okuqalekisiweyo phakathi kwakho Israyeli, awunakuma phambi kwezitha zakho, ningakasuso okuqalekisiweyo phakathi kwenu. Verse 14. Kusasa niyakusondezwa ngezizwe zakini, kuyakuthi isizwe asithathayo uJehova sisondele ngemndeni. Umndeni awuthathayo uJehova uyakusondela ngezindlu, indla ayithathayo uJehova iyakusondela ngabantu. Verse 15. Kuyakuthi othathwayo nokuqalekisiweyo ashiswe ngomlilo, yena nakho konke anakho ngokuba eqile isivumelwano sikaJehova nangokuba esebenzile ubula kwa-Israyeli. Verse 16. UJoshua wayesevuka ekuseni kakhulu wasondeza u-Israyeli ngezizwe zakubo. Isizwe sakaJuda sathathwa. Verse 17. Wayesesondeza emndeni yakwaJuda, wathatha umndeni wakaZera, wawusondeza umndeni wakaZera ngabantu, kwathathwa uZabidi. Verse 18. Wayesondeza indlu yakhe ngabantu, Akani, kaKami, kaZabidi, kaZera, owesizwe sakaJuda wathathwa. Verse 19. UJoshua wayesethi ku-Akani, ndodana yami, ake umnika uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli inkazimulo, uvume kuye, ungitshele okwenzileyo, ungangifihleli. Verse 20. U-Akani wamphendula uJoshua wathi, kuyiqiniso ngonile kuJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, ngenza ukuthi nokuthi. Verse 21. Ngabona empangweni ingubo ehle yaseShineyari, namashekeli angamakhulu amabili esiliva, nesigaxa segolide esinesisindo esingamashekeli angamashumi ayisihlanu, ngakufisa ngakuthatha bheka, kuthukusiwe emhlabathini phakathi kwetende lami, nesiliva liphansi kwakho. Verse 22. UJoshua wayesethuma izithunywa zagijimela etendeni bheka, kwakuthukusiwe etendeni lakhe, isiliva liphansi. Verse 23. Zakukhipha phakathi kwetende zakuyisa kuJoshua, nakubo bonke abantwana baka-Israyeli bakubeka phansi phambi kukaJehova. Verse 24. UJoshua nabo bonke abaka-Israyeli benaye bamthatha u-Akani indodana kaZera nesiliva nengubo nesigaxa segolide namadodana akhe namadodakazi akhe nezinkabi zakhe nezimbongolo zakhe nezimvu zakhe netende lakhe nakho konke anakho bakukhuphulela esigodini sase-Akori. Verse 25. UJoshua wayesethi, usihlupheleni na? UJehova uzakukuhlupha namuhla. Bonke abakwa-Israyeli bamkhanda ngamatshe, babashisa ngomlilo, babakhanda ngamatshe. Verse 26. Bamisa phezu kwakhe inqwaba yamatshe isekhona namuhla. UJehova waphenduka entukuthweni yakhe enkulu, ngalokho igama laleyo ndawo laqanjwa ngokuthi isigodi sase-Akori kuze kube namuhla.
Joshua 8 verse 1. UJehova wathi uJoshua, ungesabi, ungabi nalivalo, suka nabo bonke abantu bempi ukhuphe uye Ayi, bheka nginikele esandleni sakho inkosi yase-Ayi, nabantu bayo nomuzi wayo nezwe layo. Verse 2.
Uyakwenza kulo i-Ayi nenkosi yalo njengalokho wenza kulo iJericho nenkosi yalo, impango yalo kuphela nezinkomo zalo, niyakuziphangela khona, uqamekele umuzi emva kwawo.
Verse 3. UJoshua waswa kanye nabo bonke abantu bempi ukuba akhuphukele e-Ayi. UJoshua wakhetha amadoda ayizikulungwane ezingamashumi amathathu namaqhawa namandla, wawathuma ebusuku. Verse 4. Wawayala ngokuthi, bhekani, niyakuqamekela umuzi emva komuzi, ningayi kude kakhulu nomuzi, nihlale nilungele nonke. Verse 5, mina nabantu bonke abanami, siyakusondela emzini, kuyakuthi lapho, bephuma ukusihlasela, njengakuqala, sibaleke phambi kwabo. Verse 6, bayakuphuma basilandele, sesibasusa emzini ngokuba, bayakusho ukuthi, bayabaleka phambi kwethu, njengakuqala, bese sibaleka phambi kwabo. Verse 7, niyakusuka ekuqamekeleni, niwudle umuzi ngoba uJehova, uNkulunkulu wenu, uyakunikela esandleni senu. Verse 8, kuyakuthi lapho, senuthathile umuzi, nithungele umuzi ngomlilo, nenze njengezwi kaJehova, bhekani, senginiyalile. Verse 9,
uJoshua esebathuma, baya ukuyoqamekela, bahlala phakathi kweBhethele neAyi, ngasentshonalanga kwaseAyi, uJoshua walala lobo busuku phakathi kwabantu.
Verse 10, uJoshua wavuka ekuseni kakhulu, wabutha abantu, wakhuphuka yena namalunga kaIsrayeli phambi kwabantu waya eAyi. Verse 11, bonke abantu bempi ayinabo, bakhuphuka basondela baya phambi komuzi, bamisa ngasenyakatho waseAyi, kwakukhona isigodi phakathi kwakhe neAyi. Verse 12, wathatha amadoda kungathi izinkulungwane ezisihlanu, waqamekelisa phakathi kweBhethele neAyi ngasentshonalanga komuzi. Verse 13, sebehleliwe abantu, lonke ibandla lalingasenyakatho komuzi, nabaqamekeleyo babo, ababengasentshonalanga komuzi, uJoshua waya ngalobo busuku phakathi kwesigodi. Verse 14,
kwathi inkosi yaseAyi kubona lokho, ashasha avuka ekuseni amadoda omuzi, aphuma ukuhlasela u-Israyeli, yona nabantu bayo endaweni enqunyiweyo, ngaphambi kwehlane, yayingazi nokho ukuthi babekhona bayiqamekeleyo ngasemva komuzi.
Verse 15, uJoshua nabo bonke abayizali benza kungathi bahluliwe phambi kwabo babaleka ngendlela eya ehlane. Verse 16, bonke abantu basemzini babizwa ukuba babagxoshe, bamgxosha uJoshua basuswa emzini. Verse 17, akusanga muntu eAyi naseBhethele ongaphumanga kubagxosha abakwa-Israyeli, bawushiya umuzi ugengelezile babagxosha abakwa-Israyeli. Verse 18, uJehova wathi uJoshua, yelulela umkhonto esesandleni sakho ngase-Ayi ngokuba ngiyakulinikela esandleni sakho. UJoshua welulake umkhonto osesandleni sakhe ngasemzini. Verse 19, abaqamekeleyo bashesha basuka endaweni yabo, bagijima lapho eselula isandla sakhe, bangena emzini bawuthatha, bawuthungela ngomlilo masinyane. Verse 20, lapho amadoda ase-Ayi ebheka emva kwabo, abona bheka umusi womuzi wenyukela sezulwini, angenamandla okubaleka ngalapha noma ngalapha, lapho abantu ababebalekele ngasehlane sebephendukele ababagxoshayo. Verse 21, ngoba nxa uJoshua nabo bonke abakwa-Israyeli bebona ukuthi abaqamekeleyo bawuthathile umuzi nokuthi umusi womuzi wenyuka, base bebuyela emuva bawabulala amadoda ase-Ayi. Verse 22, labo abanye baphuma emzini ukuba babahlasele baze babe phakathi kwa-Israyeli, abanye ngalapha abanye ngalapha bababulala kwaze kwangasala muntu owaphunyuka wabaleka. Verse 23, inkosi yase-Ayi bayibamba isaphila bayisa kuJoshua. Verse 24, kwathi lapho u-Israyeli seqedile ukubulala bonke abakhilwe e-Ayi endle ehlane, lapho ebebagxoshele khona, bese bewa bonke ngosuku lwenkemba baze baqedwa. Bonke abakwa-Israyeli babuyela e-Ayi balichitha ngosiko lwenkemba. Verse 25, bonke abangalolo suku abesilisa besifazane babeyizinkulungwane eziyishumi nambili abantu bonke base-Ayi. Verse 26, uJoshua akabuyisanga isandla sakhe awelule ngaso umkhonto engakaqothuli bonke abakhileyo e-Ayi. Verse 27, izinkomo kuphela nempango yalo muzi, uIsrayeli waziphangela khona njengezwi kaJehova amyala ngalo uJoshua. Verse 28, uJoshua wayeselishisa i-Ayi, walenza laba yiduma lenxiwa kuze kube phakade, lingcithakalo kuze bube namuhla. Verse 29, inkosi yase-Ayi wayiphanyeka emthini kwaze kwahlwa, ukushona kwelanga uJoshua abayalo ukuba behlise isidumbu sayo emthini. basintshika ngasesikhaleni sesango lomuzi wamisa phezu kwaso inqwaba enkulu yamatshe ekhona nanamuhla. Verse 30, khona uJoshua wamakhela uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli i-altari entabeni yase-Ebali. Verse 31, njengalokho uMose enceku kaJehova waya labantwana baka-Israyeli njengokulotshiwa encwadini yomthetho kaMose, i-altari lamatshe angabaziwe, angaphakanyiselwanga muntu insimbi, banikela phezu kwalo ngeminikelo yokushiswa kuJehova, banikela ngeminikelo yokuthula. Verse 32, waloba khona ematsheni impindi yomthetho kaMose ayilobayo phambi kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 33, bonke abakwa-Israyeli namalunga abo nezinduna zabo nabahluleli babo babemi ngalapha nangalapha komphongolo phambi kwabaphristi bamaLevi abathwala umphongolo wesivumelwano sikaJehova, abafokazi bokuzalwa ekhaya, ingxenye yabo ibhekene nentaba yaseGerizimu, ingxenye yabo ibhekene nentaba yase-Ebali, njengalokho uMose enceka kaJehova bayalile ukuba babusisa abantu bakwa-Israyeli kuqala. Verse 34, ngasemuva wafunda wonke amazwi omthetho sibusiso siqalekiso njengakho konke okulotshiwe encwadini yomthetho. Verse 35, abakho yizwi kukho konke akuyalayo uMose angalifundanga uJoshua phambi kwebandla lonke lakwa-Israyeli nabesifazane nabantwana nabafokazi ababehamba phakathi kwabo. Joshua 9 verse 1, kwazi lawo wonke amakhosi angaphesha kweJodani ezitabeni nasemathafeni nasogwini lonke lolwandle olukhulu olubhekene neLibanoni, amaHeti nama-Amori namaKhanani namaPherizi namaHivi namaJebusi esezwa lokho. Verse 2, abuthana ndawonye ukuba alwe noJoshua no-Israyeli nganhliziyonye. Verse 3, kepha bathi ukuba abakhileyo eGibhoni bezwa lokho uJoshua ayikwenzile kulo Jericho ne-Ayi. Verse 4, nabo benza ubuqili bahamba bazenzisa kwangathi bayizithunywa, babeka amasaka agugileyo ezimbongolweni zabo nezimvaba zewayini ezigugileyo neziklebhukileyo ebesezithungiwe. Verse 5, nezicathulo ezigugileyo ezicicikelele sezinyaweni zabo, bembethe nezingubo ezigugileyo, isinkwa sonke somphako wabo sasomile sikhuntile. Verse 6, baya kuJoshua ekamu laseGiligali bathi kuye nakumadoda awa-Israyeli, sivele ezweni elikude, ngalokho manenze manje sivumelane nathi. Verse 7, amadoda awa-Israyeli athi kumaHivi, mhlawumbe nakhile phakathi kwethu, singenza kanjani sivumelane nani na? Verse 8, bathi kuJoshua, siyizinceku zakho. UJoshua wathi kubo, ningobani futhi nivelaphi na? Verse 9, bathi kuye, izinceku zakho zivele ezweni elikude kakhulu ngenxa yegama likaJehova uNkulunkulu wakho, ngokuba siluzuyile udumo lwakho nakho konke akwenzayo eGibhithe. Verse 10, nakho konke akwenza kuwo amakhosi omabili ama-Omori angaphesha kweJodane, uSiyoni inkosi yaseShibunoni no-Og inkosi yaseBhashani eyayise-Ashataroti. Verse 11, amalunga ethu nabo bonke abakhile ezweni lakithi bakhuluma kithi bathi, phathani ezandleni zenu umphako wendlela niye nihlangabeze nithi kubo, siyizinceku zenu manenze manje isivumelwane nathi. Verse 12, lesi sinkwa somphako wethu sasithatha sisashisa ezindlini zethu ngosuku esaphuma ngalo ukuba siye kini, kepha manje bhekani sesomile sikhuntile. Verse 13, lezi zimvaba zewayini esazigcwalisa zazizintsha, bhekani sesikebhukile, lezi zingubo zethu nezicathulo zethu sesigugile ngenxa yendlela ende kakhulu. Verse 14, amadoda ayesethatha emphakweni wabo engabuzanga umlomo kaJehova. Verse 15, uJoshua wabethembisa ukuthula, wenza isivumelwano nabo ukuba baphile, izikhulu zenhlangano zafunga kubo. Verse 16, kwathi emva kwezinsuku ezintathu sebesenzile isivumelwano nabo, bezwa ukuthi bangabakhelwane babo nokuthi bahlala phakathi kwabo. Verse 17, abantwana bayizali base besuka bafika emizini yabo ngosuku lwesithathu, imizi yabo yayiyiGibiyoni neKefiri neBeroti neKiriyati Jeharimi. Verse 18, abantwana bayizali ababachithanga ukuba izikhulu zenhlangano zazifungile kubo uJehova uNkulunkulu wa-Israyeli yonke inhlangano yakhonona ngezikhulu. Verse 19, zonke izikhulu zasezithi kuyo yonke inhlangano, sifungile kubo uJehova uNkulunkulu wa-Israyeli ngalokho asinakubathinta manje. Verse 20, siyakwenza lokho kubo sibayeke baphile, funa sehlelwe lulaka ngenxa yesifungo sasifunga kubo. Verse 21, izikhulu zasezithi kubo, mabayeke baphile, baba ngabagawuli bemisi nabakhi bamanzi kuyo yonke inhlangano njengalokho izikhulu zazibatshelile. Verse 22, uJoshua babiza wakhuluma kubo wathi, nisikhohliselani ngokuthi sikude kakhulu nalokhu nakhile phakathi kwethu na? Verse 23, ngalokho sengiqalekisiwe, akunqamuka ukuvela kini izigqila, abagawuli bemizi nabakhi bamanzi kuyo indlu kaNkulunkulu wami. Verse 24, bamphendula uJoshua bathi, kungokuba izinceku zakho zatshelwa nokutshelwa ukuthi uJehova uNkulunkulu wakho wayala inceku yakho Mose ukuba aninike izwe lonke, achise bonke abakhile ezweni phambi kwenu, ngalokho sesaba kakhulu ngokuphila kwethu ngenxa yenu sakwenza lokho. Verse 25, bheka, manje, sesisesandleni sakho, okuhle nokulungile emehlweni akho ukuba ukwenze kithi kwenze. Verse 26, wayesathi njalo kubo, wabophula esandla sabantwana ba-Israyeli baze bangababulali. Verse 27, uJoshua wabenza lolo suku abagawuli bemithi nabakhi bamanzi kuyo inhlangano nakulo i-altari kaJehova kuze kube namuhla endaweni abakuyikhetha. Joshua 10 verse 1, kwathi lapho u-Adori Sedeki inkosi yaseJerusalema esezwile ukuthi uJoshua uthathile i-Ayi waliqeda nya njengalokho benzile kulo eJerikho nenkosi yalo, wayenze njalo kuyo i-Ayi nenkosi yalo nokuthi abakhile eGibiyoni benzile ukuthula no-Israyeli baba phakathi kwabo. Verse 2, besabakhulu ngokuba iGibiyoni lalingumuzi omkhulu njengomuye wemizi yamakhosi nangokuba lalilikhulu kune-Ayi onke amadoda alo engamaqhawe. Verse 3, ngalokho Adoki Sedeki inkosi yaseJerusalema wathumela kuHonawu inkosi yaseHebroni nakuPiramu inkosi yaseJarimuthi nakuJafiya inkosi yaseLakishi nakuDebiri inkosi yaseEgiloni wathi, verse 4, kuvukelani kimi ningisize sichithe iGibiyoni ngokuthi lenzile ukuthula noJoshua nabantwana bakwa-Israyeli. Verse 5, ngalokho amakhosi ayisihlanu ama-Amori, inkosi yaseJerusalema, nenkosi yaseHebroni, nenkosi yaseJarimuthi, nenkosi yaseLakishi, nenkosi yaseEgiloni, ahlangana akhuphwa wona na wonke amabandla awo amisa malungana neGibiyoni alwa nalo. Verse 6, amadoda aseGibiyoni athumela kuJoshua ekamu laseGiligali athi, ungayekethisi isandla sakhe ezincekwini zakho, shesha ukhuphukele kithi usisindise, usisize, ngoba wonke amakhosi ama-Amori akhile ezintabeni asihlanganyele. Verse 7, uJoshua wayesekhuphuwe eGiligali, yena wonke abantu bempi kanye naye, na wonke amaqhawe namandla. Verse 8, uJehova wathi uJoshua, ungabesabi, ngoba ngibanikele ezandleni zakho, akubakho muntu wabo ongema phambi kwakho. Verse 9, uJoshua wabafika ngokuzumayo wakhuphwa eGiligali ubusuku bonke. Verse 10, uJehova wabagquzula ngaphambi kwa-Israyeli wabaxeka ngokuxeka okukhulu ngaseGibiyoni, wabaxosha ngendlela ekhuphukela eBhethi-Horoni, wababulala kwaze kwaba se-Azeke naseMakheda. Verse 11, kwathi besabalekele u-Israyeli behla eBhethi-Horoni, uJehova wawisa phezu kwabamatshe amakhulu ehla ezulwini baze bafike ezeka bafa, babe baningi abafa ngesichotho kunababulawa ngu-Israyeli ngenkemba. Verse 12, uJoshua esekhuluma kuJehova mhla uJehova enikela ama-Amori phambi kwabantwana bakwa-Israyeli wathi ebusweni bakwa-Israyeli, langa yima eGibiyoni nawe nyanga esigodini sase-Ajaloni. Verse 13, laselima ilanga nenyanga yahlala abantu baze baziphindiselela ezitheni zabo. Akulotshiwe yini lokho encwadini yokulungileyo na? Ilanga lema phakathi nomkhathi alisheshanga ukushona kungathi usuku lonke. Verse 14,
aluzange lube khona usuku olunjengalo ngaphambi kwalo noma ngasemva kwalo lokuba uJehova alilalele izwi lomuntu ngoba uJehova wamlwela u-Israyeli.
Verse 15, uJoshua abuyela ekamu laseGiligali bonke abakwa-Israyeli benaye. Verse 16, lawo makhosi omahlana abaleka cashe emumeni waseMakheda. Verse 17, kwabuya kuJoshua ukuthi lawo makhosi omahlana afunyaniswe ecashile emumeni waseMakheda. Verse 18, uJoshua wathi, "Ginqelana amatsha amakhulu emlonyeni womume, nibeka amadoda ngakuwo ukuba awalinde." Verse 19, "Kepha ningemi nina, xushani izitha zenu, nibulale ezingasemuva, ningazivumeli ukuba zingene emizini yazo, ngokuba uJehova uNkulunkulu wenu uzinikele esandleni senu." Verse 20, kwathi lapho uJoshua nabantwana ba-Israyeli sebeqedile ukubaceka ngokuceka okukhulu kakhulu baze baqedwa, insali yabo nokho isingenile emzini ebiyelweyo. Verse 21, bonke abantu babuyela ekamu kuJoshua eMakhede ngokuthula. Akwabakhonyakazisa ulimi lwakhe ngomuntu wabantwana bakwa-Israyeli. Verse 22, wayesethi uJoshua, "Vulani umlomo womume nikhiphele kimi lawo makhosi omahlane emumeni." Verse 23, benze njalo-ke bakhiphela kuye lawo makhosi omahlane emumeni, inkosi yaseJerusalema nenkosi yaseHebroni, inkosi yaseJarimuthi nenkosi yaseLakishi nenkosi yase-Egiloni. Verse 24,
kwathi lapho bekhiphela kuJoshua lawo makhosi, uJoshua wabiza wonke amadoda kwa-Israyeli wathi ezinduneni zamadoda ey'mpi ezazihamba naye, "Sondelani nibeke izinyawo zenu ezintanyeni zalawo makhosi." Zasondela-ke zabeka izinyawo zazo ezintanyeni zawo.
Verse 25, uJoshua wathi kuzo, "Ningesabi, ningabi naluvalo. Gcinani imesibini ngokuba uJehova uyakwenza kanjalo kuzo zonke izitha zenu enilwa nazo." Verse 26, ngasemuva uJoshua wawagenca wawabulala waphayeka emthini eyisihlanu ale ngemthini kwaze kwahlwa. Verse 27, kwathi ngesikhathi sokushona kwelanga uJoshua wayala bewehlisa emthini bawaphonsa emumeni lapho abecashe khona, babeka amatshe amakhulu emlweni womume akhona nanamuhla. Verse 28, uJoshua wathatha iMakhede ngalolo suku walichitha ngosiko lenkemba kanye nenkosi yalo, wabaqothula nabo bonke abakulo, akashiyanga noyedwa wasalayo. Wenza-ke kuyo inkosi yaseMakhede njengalokho abenzile kuyo inkosi yaseJerikho. Verse 29, uJoshua wasuka eMakhede nabo bonke abakwa-Israyeli benaye, wayelibini walwa nelibina. Verse 30, uJehova wanikela nalo nenkosi yalo esandle sakwa-Israyeli, walichitha ngosiko lenkemba nabo bonke abakulo, akashiyanga noyedwa wasala phakathi kwalo. Wenza-ke kuyo inkosi yalo njengalokho abenzile kuyo inkosi yaseJerikho. Verse 31, uJoshua-ke wasuka eLibhini nabo bonke abakwa-Israyeli benaye, wayeLakishi, wamisa malungana nalo walwa nalo. Verse 32,
uJehova wanikela iLakishi esandleni sakwa-Israyeli, walithatha ngosuku lwesibili, walichitha ngosiko lwenkemba kanye nabo bonke ababekulo njengakho konke abekwenzile kulo iLibina.
Verse 33, khona kwakhuphuka uHoramu inkosi yaseGezeri ukuba asize iLakishi, kepha uJoshua wambulala nabantu bakhe, akaze amshiyela noyedwa wasalayo. Verse 34, uJoshua wasuka eLakishi bonke abakwa-Israyeli benaye, waye eGiloni, bamisa malungana nalo balwa nalo. Verse 35, balithatha lolo suku balichitha ngosuku lwenkemba nabo bonke ababekulo, wabaqothwa lolo suku njengakho konke abekwenzile kulo iLakishi. Verse 36, uJoshua wakhuphwa eGiloni bonke abayizali benaye, waye eHebroni balwa nalo. Verse 37, balithatha balichitha ngosuku lwenkemba kanye nenkosi nayo yonke imizi yalo nabo bonke ababekulo, akashiyanga noyedwa owasala njengakho konke abakwenzile kulo eGiloni, waqothula nabo bonke abakulo. Verse 38, uJoshua wabuyela nabo bonke abakwa-Israyeli eDebiri walwa nalo. Verse 39,
walithatha kanye nenkosi yalo nayo yonke imizi yalo, bayichitha ngosiko lwenkemba, baqothula bonke ababekulo, akashiyanga noyedwa wasalayo njengalokho benzile kulo iHebroni, wenze njalo kulo iDebiri nakuyo inkosi yalo njengalokho ebenzile nakulo ilibina nakuyo inkosi yalo.
Verse 40. Wachitha uJoshua izwe lonke izintaba neningizimu namathafa nemthambeka namakhosi onke alo akashiyanga noyedwa wasala kepha kwaqothula konke okuphefumulayo njengokuyalo kaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli. Verse 41. UJoshua bachitha kusukela eKadeshi Barnea kuze kufika eGaza neze lonke laseGosheni kuze kufika eGibiyoni. Verse 42. Onke lawo makhosi nezwe lawo uJoshua wakuthatha ngesikhathi siye ngokuba uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli walwela u-Israyeli. Verse 43. UJoshua wabuyela ekamu laseGiligali bonke abaka-Israyeli benaye. Joshua 11 verse 1. Kwathi labo Jabini inkosi yaseHasori ekuzwa lokho wathumela kuJobabi inkosi yaseMadoni nakuye inkosi yaseShimroni nakuye inkosi yaseAkishafu. Verse 2. Nakuwa amakhosi angasenyakatho ezintabeni naseAraba ngaseningizimu kwaseKinereti nasemathafeni nasezintabeni zaseDori ngasentshonalanga. Verse 3. Nakuwa amaKhanani ngasempumalanga nangasentshonalanga. Nakuwa ama-Amori namaHeti namaPherizi namaJebusi ezintabeni namaHivi ngaphansi kweHimoni ezweni laseMispa. Verse 4.
Aphuma wona nawo wonke amabandla awo enawo abantu abaningi bengangesihlabathi esogwini lolwandle ngobuningi namahashi nezinqola eziningi kakhulu.
Verse 5. Onke lawo makhosi ahlangana ezamisa ndawonye ngasemanzini aseMedrome ukuba alwe no-Israyeli. Verse 6. UJehova wathi kuJoshua, ungesabi ngenxabo ngokuba kusasa ngalesi sikhathi ngizakubanikela bonke bebuleyo ngaphambi kwa-Israyeli. Wena uyakunquma amahashi abo emisipha uzishise izinqola zabo ngomlilo. Verse 7. Wayesefika uJoshua nabo bonke abantu bempi benaye babazuma ngasemanzini aseMerome babadumela. Verse 8. UJehova wabanika esandleni sakwa-Israyeli babanqoba bagxosha kwaze kwaba seSidoni elikhulu naseMisirefotiya mayimi nasesigodini saseMispa ngasempumalanga bababulala abaze bamshiyela noyedwa owasalayo. Verse 9. UJoshua wenza kubo njengokumyala kaJehova wanquma amahashi abo emsipha wazishisa izinqola zabo ngomlilo. Verse 10. UJoshua wabuya ngaleso sikhathi wathatha iHasori wabulala inkosi yalo ngenkemba ngokuba iHasori laliyinhloko yawonke le mibuso kuqala. Verse 11. Bachitha bonke ababekulo ngosiko lenkemba babaqothula akusalanga noyedwa ophefumulayo walishisa iHasori ngomlilo. Verse 12. Yonke imizi yalawo makhosi nawonke amakhosi ayo uJoshua wakuthatha wakuchitha ngosuku lwenkemba wakuqothula njengokuyala kaMose inceku kaJehova. Verse 13. Kepha imizi eyayime emagqumeni ayo u-Israyeli akashisanga namunye kuyo ngaphandle kweHasori kuphela lowo uJoshua wawushisa. Verse 14. Impango yonke yale mizi nezinkomo abantwana bakwa-Israyeli baziphangela kona kepha bachitha bonke abantu ngosuku lwenkemba baze babaqeda bashiyanga noyedwa ophefumulayo. Verse 15.
Njengalokho uJehova ebemyale uMose inceku yakhe, kanjalo uMose wamyala uJoshua. NoJoshua wenze njalo, akayekanga into neyodwa kukho konke uJehova amyala ngakho uMose.
Verse 16. UJoshua wathathake lonke lolozo ezintaba neningizimu yonke, nalonke izwe laseGosheni namathafa, ne-Araba nezintaba zakwa-Israyeli namathafa akhe. Verse 17. Kusukela entabeni yaseHalaki kwenyukela eSeyiri yebo naseBharigadi esigodini saseLibanoni ngaphansi kwentaba yaseHemoni, onke amakhosi abo wawathatha wawagenca wawabulala. Verse 18. UJoshua walwa isikhathi eside na wonke lawo makhosi. Verse 19. Akwabakho muzi owenza ukuthula nabantwana ba-Israyeli ngaphandle kwamaHivi akhileyo eGibiyoni bayinqoba yonke ngokulwa. Verse 20.
Ngoba kwavela kuJehova ukwenza lukhuni izinhliziyo zabo ukuba bahlangabezane no-Israyeli ngokulwa ukuze abaqothule angabawukeli kepha abachithe njengalokho uJehova ebemyalile uMose.
Verse 21. UJoshua wafika leso sikhathi wanquma ama-Anaki ezintabeni eHebroni, naseDebiri nase-Anabi, nasezintabeni zakwaJuda, nasezintabeni zakwa-Israyeli. UJoshua waqothula kanye nemizi yawo. Verse 22. Akusalanga noyedwa kuwa ama-Anaki ezweni labantwana baka-Israyeli asala eGaza kuphela, naseGathi, nase-Ashidodi. Verse 23. Wathatha-ke uJoshua izwe lonke, njengakho konke uJehova bekukhulumile kuMose. UJoshua walinika u-Israyeli ibe yifa lakhe ngokwezabelo zabo nezizwe zabo, izwe lase liphumula ekulweni.
Joshua 12 verse 1. Lawa angamakhosi ezwe anqotshwa ngabantwana baka-Israyeli belidla izwe lawo ngaphesheya kweJodane ngasempumalanga, kusukela esigodini sase-Arinoni kuze kube sentabeni yaseHemoni, nalo lonke i-Araba ngasempumalanga. Verse 2. USihoni inkosi yama-Amori, owahlala eHeshiboni ebusa kusukela e-Aroweli eliseceni kwesigodi sase-Arinoni, naphakathi nesigodi nengxenye yakwaGileyadi kuze kube semfuleni iJaboki, umkhawulo wabantwana bakwa-Amoni. Verse 3. Ne-Araba kuze kufike elwandle lwaseKinereti ngasempumalanga, kuze kube selwandle lwase-Araba, ulwandle lukaSawudi, ngasempumalanga endleleni eya eBhethi-Jeshimoti, nangaseningizimu ngaphansi kwemithambeka yasePhisiga. Verse 4. Futhi izwi lika-Ogi inkosi yaseBashani, owentsali yamaRefa, owahlala eShitaroti nase-Edireyi. Verse 5. Ebusa entabeni yaseHemoni naseSaleka nakulolonke iBashani kuze kube semkhawuleni wamaGeshuri nowamaMahakati nengxenye yakwaGileyadi, umkhawulo kaSihoni inkosi yaseHeshiboni. Verse 6. UMose inceku kaJehova nabantwana bakwa-Israyeli babebabulele. UMose inceku kaJehova wabanika lona abakwaRubeni nabakwaGadi nengxenye yesizwe sakaManase laba yifa labo. Verse 7. Lawa angamakhosi ezwe anqotshwa nguJoshua nangabantwana bakwa-Israyeli ngaphesheya kweJodane ngasentshonalanga, kusukela eBhaligadi esigodini saseLebanoni kuze kufike entabeni yaseHalaki enyukela eSeyiri, uJoshua walinika izizwe zakwa-Israyeli libe yifa ngokwezabelo zabo. Verse 8. Ezintabeni nasemathafeni, nase-Araba nasemthambekeni, nasehlane naseningizimu, amaHeti nama-Amori namaKhanani namaPherizi namaYivi namaJebusi. Verse 9. Inkosi yaseJerikho yinye, inkosi yase-Ayi elingaseceleni kweBhethele yinye. Verse 10. Inkosi yaseJerusalema inye, inkosi yaseHebroni inye. Verse 11. Inkosi yaseJarimuthi inye, inkosi yaseLakishi inye. Verse 12. Inkosi yase-Egiloni yinye, inkosi yase-Gezeri yinye. Verse 13. Inkosi yase-Debiri yinye, inkosi yase-Gedere yinye. Verse 14. Inkosi yase-Homa yinye, inkosi yase-Arati yinye. Verse 15. Inkosi yase-Libina yinye, inkosi yase-Adulamu yinye. Verse 16. Inkosi yase-Makheda yinye, inkosi yase-Bhetele yinye. Verse 17. Inkosi yase-Tapuwa yinye, inkosi yase-Eferi yinye. Verse 18. Inkosi yase-Afegi yinye, inkosi yase-Lasharoni yinye. Verse 19. Inkosi yase-Madoni yinye, inkosi yase-Hasori yinye. Verse 20. Inkosi yaseShimroni Meroni inye, inkosi yaseAkishafu inye. Verse 21. Inkosi yaseTahanaki inye, inkosi yaseMegido inye. Verse 22. Inkosi yase Kedeshi, inye. Inkosi yase Jokineyamu Kameri, inye. Verse 23. Inkosi yase Tori, ekumeni lase Tori, inye. Inkosi yase Goyimi, Giligali, inye. Verse 24. Inkosi yase Tirisa, inye. Onke amakhosi engamashumi amathathu nanye. Joshua 13 verse 1. UJoshua wayesemdala eneminyaka eminingi. UJehova wathi kuye, usumdala oneminyaka eminingi kepha kusasele izwe elikhulu kakhulu eliyakudliwa. Verse 2. Leli liyizwe elisasele amazwe onke amaFilisti nawonke amaGeshuri. Verse 3. Kusukela esihole elingaphambi kweGibhithe kuze kube semkhawulweni wase-Ekroni ngasenyakatho elibalelwa kumaKhanani, amakhosi ayisihlanu namaFilisti, amaGaza nama-Ashidodi nama-Ashikeloni namaGidi nama-Ekroni nama-Ivi. Verse 4. Lonke izwe lamaKhanani ngaseningizimu neMahara elingamaSidoni kuze kufike Afeki nasemkhawuleni wama-Amori. Verse 5. Nezwe lamaGebari nalo lonke iLibanoni ngasempumalanga kusukela eBaligadi ngaphansi kwentaba yaseHemoni kuze kufike kuyeni Hamati. Verse 6. Bonke abakhile ezitabeni kusukela eLibanoni kuze kube seMisirefotimayimi onke amaSidoni, mina ngiyakuwagxosha phambi kwabantwana bakwa-Israyeli, wena-ke ulabela bakwa-Israyeli ngenkatho libe yifa njengokuyala kwami. Verse 7. Ngalokho yahlukanisa lelizwe libe yifa lezizwe eziyishiyagalombili nelengxenye yesizwe sakwaManase. Verse 8. Kanye naye abakwaRubeni nabakwaGadi balamukela ifa abanika lona uMose ngaphesheya kweJodane ngasempumalanga, njengalokho inceku kaJehova uMose yabanika. Verse 9. Kusukela e-Aroweli eseceleni kwesigodi sase-Arinoni nomuzi ophakathi nesigodi nalo lonke ithafa laseMedeba kuze kufike eDiboni. Verse 10. Nayo yonke imizi kaSiyoni inkosi yama-Amori owabusa eHeshiboni kuze kube semkhawulweni wabantwana bakwa-Amoni. Verse 11. NeGileyadi nomkhawulo wamaGeshuri nowamaMahakati, nayo yonke intaba yaseHemoni nalo lonke iBashani kuze kufike eSaleka. Verse 12. Nawo wonke umbuso ka-Oge eBashani owayebuse Ashitaroti nase-Edireyi owayesele kuyo intsali yamarefa uMose wabanqoba wabagxosha. Verse 13. Kepha abantwana baka-Israyeli abagxoshanga amaGeshuri namaHakati, kodwa oGeshuri noMahaka bahlala phakathi kwa-Israyeli kuze kube namuhla. Verse 14. Isizwe sakaLevi kuphela akasinikanga afa, iminikelo kaJehova uNkulunkulu wa-Israyeli yomlilo iyifa lakhe njengokukhuluma kwakhe kuye. Verse 15. UMose wanika isizwe sabantwana bakaRubeni ngemindeni yabo. Verse 16. Umkhawulo wabo wasuka e-Aroweli eliseceni kwesigodi sase-Arinoni nomuzi phakathi nesigodi nalo lonke ithafa ngaseMedeba. Verse 17. NeHeshiboni nayo yonke imizi yalo yasethafeni iDiboni neBamoti Bali neBhetibali Mehoni. Verse 18. NeJahasi neKedemoti neMafahati. Verse 19. NeKiriyatayimi neSibina neSereti Hashari entabeni nasesigodini. Verse 20. NeBetipeyori neMithambeka yasePisika neBhethi-Jeshimoti. Verse 21. Nayo yonke imizi yasethafeni nawo wonke umbuso kaSihoni inkosi yama-Amori owayebusa eHeshiboni ambulalayo uMose kanye nezikhulu zakwaMidiyane, o-Evi, noRekemi, noSuri, noUshe, noReba, izikhulu zikaSiyoni ezazakhe kulelozwe. Verse 22, ubile yami indodana kaBeyori umbhuli, naye bambulala abantwana baka-Israyeli ngenkemba phakathi kwabanye ababulawa yibo. Verse 23, umkhawulo wabantwana bakaRubeni wawuyiJodani nogulwalo, lelo laliyifa labantwana bakaRubeni ngemindeni yabo, imizi nemizana yabo. Verse 24, uMose wanika isizwe sakwaGadi abantwana bakwaGadi ngemindeni yaso. Verse 25, umkhawulo wawo wawuyiJazeri na yonke imizi yakwaGiliyadi nengxenye yezwe labantwana baka-Amoni kuze kufike eAroweni elingaphambi kweRaba. Verse 26, kusukela eShiboni kuze kufike eRamati Mispa, nasePetonimi kusukela eMahanayimi kuze kufike emkhawuleni weDebiri. Verse 27, nasesigodini iBeti Haramu, neBeti Nimra, neSukoti, neSafoni, insali yombuso kaSiyoni inkosi yaseShiboni, iJodani nogulwalo kuze kufike ekupheleni kolwandle lwaseKinereti phesheya kweJodane ngasempumalanga. Verse 28, lelo laliyifa labantwana bakwaGadi ngemindeni yabo, imizi nemizana yabo. Verse 29, uMose wanika ingxenye yesizwe sakaManase, kwaba ngokwengxenye yesizwe sabaManase bakwaManase ngemindeni yabo. Verse 30, umkhawulo wabo wasuka eMahanayimi, lonke iBashane, wonke umbuso ka-Og inkosi yaseBashani, nayo yonke imizi yeJayiri seBashani, imizi engamashumi ayisithupha. Verse 31, nengxenye yakwaGiliyadi, ne-Ashitaroti, ne-Edireyi, imizi yombuso ka-Og eBashane, lokho kwaba ngokwabantwana bakaMakiri, indodana kaManase, ingxenye yabantwana bakwaMakiri ngemindeni yabo. Verse 32, lawo angamafa uMose wawabele emathafeni akaMowabi phesheya kweJodani ngaseJerikho ngasempumalanga. Verse 33, kepha isizwe sakaLevi uMose akasinikangafa, uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli uyifa labo njengokukhuluma kwakhe kubo. Joshua 14 verse 1, lawa angamafa abawathathayo abantwana bakwa-Israyeli ezweni laseKhanani abababela wona u-Eliyazari umphristi noJoshua indodana kaNuni nezinhloko zawoyise bezizwe zabantwana bakwa-Israyeli. Verse 2, ngenkathi efa labo njengalokho uJehova ebayalile ngesandla sikaMose ngezizwe ziyishiyagalombili nangengxenye yesizwe. Verse 3, ngokuba uMose wayezinikile izizwe ezimbili nengxenye yesizwe ifa ngaphesheya kweJodane, kepha amaLevi akawanikanga ifa phakathi kwabo. Verse 4, ngokuba abantwana bakwaJosefa babe yizizwe ezimbili, oManase no-Efrayimi abanikanga amaLevi sabelo ezweni kuphela imizi ukuhlala kuyo namadlelo ayo, izinkomo zawo nemfuyo yawo. Verse 5, njengalokho uJehova amyala uMose benze njalo abantwana bakwa-Israyeli bahlukanisa izwe. Verse 6, abakwaJuda basondela kuJoshua eGiligali, uKalebi indodana kaJefune umKhenisi wathi kuye, uyalazi wena izwi uJehova alikhuluma kuMose umuntu kaNkulunkulu ngami nangawe eKadeshi Barineya. Verse 7, nganginemiyaka engamashumi amane lapho uMose inceku kaJehova wangithuma ngisuka eKadeshi Barineya ukuba ngihlole izwe, ngabuyisela izwi kuye njengokusenhliziyweni yakhe. Verse 8, kepha abafowethu abakhuphukanga nami baqeda amandla enhliziyo yabantu, kodwa mina ngamlandela uJehova uNkulunkulu wami ngokupheleleyo. Verse 9, uMose wafunga ngalolo suku wathi, impela izwe unyawo lwakho olunyathele kulo liyakuba yifa lakho nelabantwana bakho kuze kube phakade ngokuba umlandele uJehova uNkulunkulu wami ngokupheleleyo. Verse 10. Manje bheka uJehova ungisindisile njengokusho kwakhe leminyaka engamashumi amane nanhlanu selokhu uJehova akhuluma lelizwi kuMose. U-Israyeli esahamba ehlane bheka manje sekuneminyaka engamashumi ayishiyagalombili nanhlanu namuhla. Verse 11. Ngisenamandla namuhla njengasosukwini uMose angithuma ngalo njengamandla ami ngaleso sikhathi anjalo amandla ami manje ekulweni ekuphumeni nasekungeneni. Verse 12. Ngalokho nginike manje lentaba uJehova akhuluma ngayo ngalolo suku ngokuba wezwa wena lolo suku ukuthi ama-Anaki ayelapho enemizi emikhulu ebiyelweyo. Mhlawumbe uJehova uyakuba nami ngiwagxoshe njengokukhuluma kukaJehova. Verse 13. UJoshua wambusisa wamnika uKalethi indodana kaJefune iHebroni libe yifa lakhe. Verse 14. Ngalokho iHebroni laba yifa likaKalethi indodana kaJefune umKhenizi kube namuhla ngokuba wamlandela uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli ngokupheleleyo. Verse 15. Igama leHebroni laliyiKiriyati Araba kuqala ngomuntu owayemkhulu kuwo ama-Anaki izwe laseliphumula ekulweni. Joshua 15:1. Isabelo sesisi abantwana bakwaJuda ngemindeni yabo sasingasemkhawuleni waka-Idomi nasehlani lasesini ngaseningizimu ngasekupheleni kweningizimu. Verse 2. Umkhawulo wabo wawuseningizimu wasuka ekupheleni kolwandle lukaSawuti eThekwini elibheka ngaseningizimu. Verse 3. Waphuma waya ngaseningizimu kumango wase-Akarabimi wadlula waya esini wakhupha ngaseningizimu kwaseKadeshi Barneya wadlula ngaseSironi wenyukela e-Adara wajika waya eKaraka. Verse 4. Wadlula waya e-Asimoni waya emfuleni waseGibhithe ukuphuma komkhawulo kwakungaselwandle lowo uzakuba ngumkhawulo wenu waseningizimu. Verse 5. Umkhawulo wasempumalanga wawululwandle lukaSodi kuze kufike ekugcineni kweJodane. Umkhawulo wasohlangothini lwasenyakatho wasuka eThekwini lolwandle ngasekugcineni kweJodane. Verse 6. Umkhawulo wenyukela eBhethi-Hogila wadlula ngasenyakatho kweBhethi Araba. Umkhawulo wakhuphukela etsheni likaBohanu indodana kaRubeni. Verse 7. Umkhawulo wenyukela eDebiri usuka esigodini sase-Akori ngasenyakatho ubheka ngaseGiligali elibhakana nommango wase-Adumimi elingaseningizimu komfula. Umkhawulo wawusudlula waya emanzini yasemthonjeni waseShemeshi ukuphuma kwawo kwakungasemthonjeni waseRogeli. Verse 8. Wawusukhuphwa umkhawulo esigodini sendodana kaHinomu ngasekuceni kweJebusi ngaseningizimu eliyiJerusalema. Umkhawulo wenyukela esikongweni sentaba engaphambi kwesigodi sikaHinomi ngasentshonalanga ngasekugcineni kwesigodi samaRefa ngasenyakatho. Verse 9. Umkhawulo wawususuka esiqongweni sentaba waya emthonjeni wamanzi aseNefitoa waphuma waya emizini yasentabeni yase-Efroni. Umkhawulo wasuka waya eBahala eliyiKiriyati Jiharimi. Verse 10. Umkhawulo wajika usuka eBahara ngasentshonalanga waya entabeni yaseSeyiri wadlula waya eceleni kwentaba yaseJoharimi ngasenyakatho eliyiKesaroni wehlela eBethi-Shemeshi wadlula ngaseThimna. Verse 11. Umkhawulo wawusuphuma waya eceleni kwe-Ekroni ngasenyakatho. Umkhawulo wasuka waya eShikeroni wadlula waya entabeni yaseBahara waphuma eJabineyeri ukuphuma komkhawulo kwakuselwandle. Verse 12. Umkhawulo wasentshonalanga wawululwandle olukhulu nogulwalo. Lokho kungumkhawulo wabantwana bakwaJuda nxa zonke ngemindeni yabo. Verse 13. wamnika uKalethi indodana kaJefune isabelo phakathi kwabantwana bakwaJuda njengesiyalezo sikaJehova kuJoshua umuzi ka-Araba uyise ka-Anaki oyiHebroni. Verse 14. UKalethi waxosha khona amadodana amathathu ka-Anaki oSheshayi no-Ahimani noTalimaya abantwana bakwa-Anaki. Verse 15. Wasuka lapho enyukela kwabakhileyo eDebiri, igama leDebiri laliyiKiriyati Seferi kuqala. Verse 16. UKalebu wathi onqoba iKiriyati Seferi alithathe yena ngiyakumnika u-Akisi indodakazi yami abe ngumkakhe. Verse 17. U-Otheniyeli indodana kaKenazi umfowabo kaKaledi walithatha wayesemnika u-Akishi indodakazi yakhe abe ngumkakhe. Verse 18. Kwathi ekufikeni kwakhe wamnxusa ukuba acele insimu kuyise, wehla empungulweni yakhe. UKalebu wathi kuye, ukhala ngani? Verse 19. Wathi, ngiphe isipho lokhu unginike izwe laseNingizimu, ngiphe nemithombo yamanzi. Wamupha imithombo yasenhla nemithombo yasenzansi. Verse 20. Leli liyifa lesizwe sabantwana bakwaJuda ngemindeni yabo. Verse 21. Imizi sekupheleni kwesizwe sabantwana bakwaJuda nasemkhawuleni waka-Edomu ngaseningizimu yayikabiseyeli ne-Edere neJaguri. Verse 22. Nekina, neDimona, ne-Adada. Verse 23. NeKedeshi, neHasori, ne-Itinani. Verse 24. Nezifi, neTeleme, neBehaloti. Verse 25. NeHasori Hadata, neKeriyoti yeSironi eliyiHasori. Verse 26. NeAmamu, neShema, neMolada. Verse 27. NeHasari Gada, neHeshimoni, neBeti Peleti. Verse 28. NeHasari Shuwali, neBerisheba, neBiziyotiya. Verse 29. NeBahala, neIjimi, neEseme. Verse 30. NeElitoladi, neKesiri, neHoma. Verse 31. NeSikilagi, neMadimana, neSanisana. Verse 32. Nelebawoti, neShilehimi, neAyini, neRimoni, yonke imize ingamashumi amabili, neshagalolunye nemizana yayo. Verse 33. Emathafeni eShitawoli, neSora, neAmishna. Verse 34. NeZanowa, neEniganimi, neTapuwa, neEnamu. Verse 35. NeJarimuti, ne-Adulamu, ne-Soko, ne-Azeka. Verse 36. Ne-Shaharayimi, ne-Aditayimi, ne-Gedere, ne-Gederotayimi, imizi iyishumi nane nemizana yayo. Verse 37. Isenani, ne-Hadasha, ne-Migidaligadi. Verse 38. Ne-Dilani, neMispa, neJokiteyeli. Verse 39. NeLakishi, neBosikati, neEgeloni. Verse 40. NeKaboni, neLahimamu, neKitilishi. Verse 41. NeGederoti, neBetidagoni, neTahama, neMakheda, imizi ishumi nesithupha nemizana yayo. Verse 42. Ilibina, ne-Etere, ne-Ashani. Verse 43. Ne-Tifta, ne-Ashina, ne-Nesibe. Verse 44. Ne-Keila, ne-Akizibi, ne-Maresha, imizi ishagalolunye nemizana yayo. Verse 45. I-Ekroni, nemizana yalo, nemizana yalo. Verse 46. Kusukele e-Ekroni kuze kufike elwandle, yonke yayiseceni kwe-Ashidodi nemizana yayo. verse 47, iAshidodi nemizi yalo nemizana yalo, iGaza nemizi yalo nemizana yalo kuzokufika emfuleni waseGibhithe naselwandle olukhulu nogulwalo. Verse 48, entabeni Shamiri neJatiri nesoko. Verse 49, neDana neKiriyati sana eliyiDebiri. Verse 50, neAnabi neEshitome neAnimi. Verse 51, neGosheni neHoloni neGilo imizi ishumi nanye nemizana yayo. Verse 52, iAraba neDuma neEshani. Verse 53, neJanimi neBeti Tapua neAfeka. Verse 54, neHumiti neKiriyati Araba eliHebron neSiyori imizi ishakalolunye nemizana yayo. Verse 55, iMahoni neKameli neZifi neJuta. Verse 56, neJrizeyeli neJokidiyamu neZanowa. Verse 57, neKayini neGibeya neTimna imizi ishumi nemizana yayo. Verse 58, iHalihuli neBetisuri neGedori. Verse 59, neMaharati neBeti Anoti neElitekoni imizi isithupha nemizana yayo. Verse 40, iKiriyati Bali eliyiKiriyati Jiharimi neAraba imizi mbili nemizana yayo. Verse 61, ehlane iBeti Araba neMidini neSekaka. Verse 62, neNibishani nomuzi kaSawuti neEnigedi imizi isithupha nemizana yayo. Verse 63, amaJebusa yakhe eJerusalema abantwana bakwaJuda babengena kuwagxosha, kepha amaJebusi ahlala nabantwana bakwaJuda eJerusalema kuze kube namuhla. Joshua 16 verse 1, isabelo sabantwana bakaJosefa sasuka eJordani ngaseJeriko emzini aseJeriko ngasempumalanga ihlane lenyuwe eJeriko entabeni ukuya eBhetele. Verse 2, saphuma eBhetele saya eLuze sadlula saya emkhawuleni wama-Araki ngase-Atharoti. Verse 3, sehlela ngasentshonalanga emkhawuleni wamaJafeleki kuze kube semkhawuleni weBetihoroni lasenzansi naseGezeri ukuphuma kwaso kwakuselwandle. Verse 4, abantwana bakaJosefa oManase noEfrayimi basebelidla ifa labo. Verse 5, umkhawulo wabantwana bakaEfrayimi ngemndeni yabo wawunje, umkhawulo wefa labo ngasempumalanga wawuyi-Atharoti Adari kuze kube seBetihoroni lasenhla. Verse 6, umkhawulo waphuma ngasentshonalanga ngaseMegemethe ngasenyakatho, umkhawulo wawusujika ngasempumalanga waya eTawanati Shilo walidlula ngasempumalanga waseJanowa. Verse 7, wehla eJanowa waya e-Atharoti naseNahara wafika eJeriko waphumela eJordani. Verse 8, kusukela eTapuwa umkhawulo waya ngasentshonalanga wafika emfudlaneni iKhanani kuphuma kwawo kwakuselwandle, lelo liyifa lesizwe sabantwana baka-Efrayimi ngemindeni yabo. Verse 9, kanye nemizi yahlukaniselwa abantwana baka-Efrayimi phakathi kwefa labantwana bakwaManase yonke imizi nemizana yayo. Verse 10, kodwa abaxoshanga amaKhanani ahlala eGezeri, kepha amaKhanani ahlala phakathi kuka-Efrayimi kuze kube namuhla aba izinceku zokusebenza. Joshua 17 verse 1, lesi siyisabelo sesizwe sakaManase ngokuba wayeyizibulo likaJosefa. UMakirike, izibulo likaManase uyise kaGiliyadi, watholela kwaGiliyadi nebashane lokho indoda yimpi. Verse 2. Abanye abantwana bakaManase babelwa nabo ngemndeni yabo, abantwana bakaBiyezeri nabantwana bakaYeleki nabantwana bakaAsiriyeli nabantwana bakaShekemi nabantwana bakaHeferi nabantwana bakaShemitha. Labo babengabantwana besilisa bakwaManase indodana kaJosefa ngemndeni yabo. Verse 3. Kepho Selofenati kaHeferi kaGiliyadi kaMakiri kaManase wayengenamadodana, enamadodakazi wodwa. Lawa angamagama amadodakazi: oMahela noNowa noHogila noMilka noTirisa. Verse 4. Asondela phambi kwa-Eliyazari umpristi, naphambi kaJoshua indodana kaNuni, naphambi kwezikhulu athi, uJehova wayala uMose ukuba asinike ifa phakathi kwabafowethu. Wayesewanika ifa phakathi kwabafowabo bakayise njengesiyalezo sikaJehova. Verse 5. UManase wabelwa izabelo eziyishumi ngaphandle kwelakwaGiliyadi nebashani ngaphesheya kweJordane. Verse 6. Ngokuba amadodakazi kaManase aba nefa phakathi kwamadodana akhe, izwe lakaGiliyadi laba ngelamanye amadodana kaManase. Verse 7. Umkhawulo kaManase wasuka kwa-Asheri waya eMikimetha elingaphambi kweShekemi. Umkhawulo wawusuya ngakwesokunene kwabakhileyo e-Eni Taphuwa. Verse 8. Izwe laseTaphuwa lalingelakaManase, kepha iTaphuwa elisemkhawulweni kaManase lalingelabantwana bakwa-Efrayimu. Verse 9. Umkhawulo wehlela emfudlaneni iKhana ngaseningizimu komfula. Leyo mizi yayingeka-Efrayimu phakathi kwemizi kaManase. Umkhawulo kaManase wawungasenyakatho komfula, ukuphuma kwawo kwakuselwandle. Verse 10. Okwaseningizimu kwakungokuka-Efrayimi, okwasenyakatho kwakungokaManase. Ulwandle lwalumkhawulo wakhe. Bafinyelela kwa-Asheri ngasenyakatho nakwa-Isakare ngasempumalanga. Verse 11. Kwa-Isakare nakwa-Asheri uManase wabelwa iBethi-Sheyani kanye nemizana yalo, neJibhileyamu kanye nemizana yalo, nabakhileyo eDori kanye nemizana yalo, nabakhileyo eNidori kanye nemizana yalo, nabakhileyo eTahanake kanye nemizana yalo, nabakhileyo eMegido kanye nemizana yalo eyizimpakama ezintathu. Verse 12. Kodwa abantwana bakwaManase babengenakunqoba leyo mizi, kepha amaKhanani ayethanda ukuhlala kulelozwe. Verse 13. Kwathi lapho abantwana bakwa-Israyeli sebeqinile, bawasebenzisa amaKhanani abaxoshanga ngokupheleleyo. Verse 14. Abantwana bakaJosefa bakhuluma kuJoshua bathi, unginikeleni isabelo sibe sinye nje, nesinqamu sibe sinye kuphela, kube yifa lami, lokhu ngisizwe esikhulu njengokuba uJehova ungibusisile kuze kube manje na. Verse 15. UJoshua wathi kubo, uma uyisizwe esikhulu, khuphukela ehlathini uzicabele khona ezweni lamaPherizi nakwelamaRefa, lokhu izintaba zakwa-Efrayimi ziminyene kuwe. Verse 16. Bathi abantwana bakaJosefa, izintaba zisanele, wonke amaKhanani ahlala ezweni lesigodi anezinqola zensimbi, wona aseBhethi-Sheyani kanye nemizana yalo, nawo asesigodini saseJizreyeli. Verse 17. UJoshua wayesekhuluma kuyo indlu kaJosefa naku-Efrayimi nakuManase ethi, uyisizwe esikhulu, unamandla amakhulu, ayukuba nasabele sisodwa nje. Verse 18. Kepha izintaba ziyakuba ngezakho, noma ziyihlathi oligawula namaphetholo alo mawabe ngawakho, ngokuba uyakuwaxosha amaKhanani nakuba enezinqola zensimbi nakuba enamandla. Joshua 18:1. Yonke inhlangano yabantwana baka-Israyeli yabuthana eShilo. Yamisa khona itende lokuhlangana, izwe lanqotshwa phambi kwabo. Verse 2. Kwasala phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli izizwe ezizikhombisa ezingakabelwa ifa lazo. Verse 3. UJoshua wathi kubantwana bakwa-Israyeli, niyakuyekethisa kuze kube nini ukuya kulidla izwe uJehova uNkulunkulu wayihlo aninika lona na? Verse 4. Zimiseleni amadoda amathathu izizwe ngezizwe, ngiyakuwathuma ukuba asuka ahambe ezweni alilobe njengamafa azo azafike kini. Verse 5. Ayakwahlukanisa izabelo eziyisikhombisa, uJuda yakuhlala emkhawulweni wakhe ngaseningizimu, indlu kaJosefa ihlala emkhawulweni wayo ngasenyakatho. Verse 6. Analoba izwe kube izabelo ezisikhombisa, nikulethe lapha kimi nginenzele inkatho lapha phambi kukaJehova uNkulunkulu wethu. Verse 7. Ngokuba amaLevi awanasabelo phakathi kwenu, lokhu ubupristi bukaJehova buyifa lawo. OGadi noRubeni nengxenye yesizwe samaManase sebamukele ifa labo ngaphesheya kweJodani ngasempumalanga, abanika lona uMose inceku kaJehova. Verse 8. Amadoda ayesesuka ahamba, uJoshua wayala abahambayo ukuba balobe izwe wathi, sukani hambe ezweni lilobe nibuyele kimi nginenzele inkatho phambi kaJehova eShilo. Verse 9. Ayesehamba amadoda adabula izwe aliloba ngemizi kwaba izabelo eziyisikhombisa encwadini, afika kuJoshua ekamu laseShilo. Verse 10. UJoshua wawenzela inkatho eShilo phambi kaJehova. UJoshua wababela khona abantwana baka-Israyeli izwe njengezabelo zalo. Verse 11. Inkatho yadla isizwe sabantwana bakwaBenjamin ngemndeni yabo, umkhawulo wesabelo sabo waphuma phakathi kwabantwana bakwaJuda nabakwaJosefa. Verse 12. Umkhawulo wabo ngasohlangothini lwasenyakatho waphuma eJodane, umkhawulo wenyuka eceleni kweJerikho ngasenyakatho wakhuphukela ezitabeni zasentshonalanga, ukuphuma kwawo kwakungasehlane laseBeti Aveni. Verse 13. Umkhawulo wasuka lapho waya eluze, eceleni kweluze eliyibhetele ngaseningizimu. Umkhawulo wawusehlela e-Atharoti Adari ngasentabeni ngaseningizimu kwaseBeti Horoni lasenzansi. Verse 14. Umkhawulo wasuka wajika ngasohlangothini lwasentshonalanga ngaseningizimu, kusukela entabeni ephambi kweBeti Horoni ngaseningizimu, ukuphuma kwawo kwakungaseKiriyati Bali eliyiKiriyati Jeharimi, umuzi wabantwana bakwaJuda, lokho kwakuluhlangothi lwasentshonalanga. Verse 15. Uhlangothi lwaseningizimu lwasuka ekupheleni kweKiriyati Jeharimi, umkhawulo waphuma waya ngasentshonalanga emthonjeni wamanzi aseNefitowa. Verse 16. Umkhawulo wawusehlela ngasekupheleni kwentaba engaphambi kwesigodi sendodana kaNiromu eyisigodi samaRefa ngasenyakatho, wehlela esigodini sikaHinomu eceleni kwamaJebusi ngaseningizimu, wehlela e-Eni Rogeli. Verse 17. Wasuka enyakatho waphuma e-Eni Shemeshi waya Geliloti elibhekene nomango wase-Adumimi, wehlela etsheni likabo Hanu indodana kaRubeni. Verse 18. Wadlula waya eceleni elibhekene ne-Araba ngasenyakatho, wehlela e-Araba. Verse 19. Umkhawulo wadlula waya eceleni kweBeti Ogili ngasenyakatho, ukuphuma komkhawulo kwakungasethekwini lasenyakatho olwandle lukaSawuti ngasekugcineni kweJodane ngaseningizimu, lokho kwakungumkhawulo waseningizimu. verse 20. IJordani lalingumkhawulo walo ngasohlangothini lwasempumalanga, lokho kwakuyifa labantwana bakwaBenjamini njengemkhawulo yabo nxa zonke ngemndeni yabo. Verse 21. Imizi esisa bakwantwana bakwaBenjamini ngemndeni yabo yayiyiJerikho neBethi Hogeli neEmeki neKesisi. Verse 22. NeBethi Araba neSemarayimi neBhetele. Verse 23. NeAvimi nePhara neOfira. Verse 24. NeKefari Amoni neOfini neGeba imizi ishumi nambili nemizana yayo. Verse 25. IGibiyoni neRama neBeyeroti. Verse 26. NeMispa neKefira neMosa. Verse 27. NeRekemi neIripeyeri neTarala. Verse 28. NeSela neElefi neJebusi eliyiJerusalema neGibeyati neKiriyati imizi ishumi nane nemizana yayo. Lokho kwakuyifa labantwana bakwaBenjamini ngemindeni yabo. Joshua 19 verse 1. Inkatho yesibili yadla uSimeyoni, isizwe sabantwana bakwaSimeyoni ngemindeni yabo. Ifa labo laliphakathi kwefa labantwana bakwaJuda. Verse 2. Ifa labo laliyiBherisheba neSheba neMolada. Verse 3. NeHasari Shuwali neBari neEseme. Verse 4. NeElitoladi neBethuli neHoma. Verse 5. NeSikilagi neBetimarikaboti neHasari Susa. Verse 6. NeBetilebaoti neSharuheni imizi ishumi nantathu nemizana yayo. Verse 7. IAyini neRimoni neEtere neAshani imizi mine nemizana yayo. Verse 8. Nayo yonke imizana yayinxa zonke zaleyo mizi kuze kube seBalatiberi iRama laseningizimu. Lokho kwakuyifa lesizwe sabantwana bakwaSimeyoni ngemindeni yabo. Verse 9. Ifa labantwana bakaSimeyoni lavela esabelweni sabantwana bakwaJuda ngokuba isabelo sabantwana bakwaJuda sasisikhulu kubo. Ngalokho abantwana bakwaSimeyoni babe nefa phakathi kwefa labo. Verse 10. Inkatho yesithathu yadla abantwana bakaZebuloni ngemndeni yabo, umkhawulo wefa labo wafika eSaridi. Verse 11. Umkhawulo wabo wenyukela ngasentshonalanga kuze kube seMarala, wafinyelela naseDabesheti, wafinyelela nasemfuleni ongasempumalanga waseJokinireyamu. Verse 12. Wajika wasuka eSaridi ngasempumalanga lapho kuphuma khona ilanga kuze kube semkhawulweni yaseKisiloti Tabori, waphuma waya eDaberati wenyukela eJafiya. Verse 13. Usuka lapho wadlula waya ngasempumalanga eGadi Heferi nase-Etikasini, waphuma waya eRiboni elifika naseNeya. Verse 14. Umkhawulo wawusujiya ngasenyakatho kwalo waya eHanathoni, ukuphuma kwawo kwakungasesigodini saseJifitayeli. Verse 15. NeKathathi neNahalali neShimroni neJidala neBhethlehema imizi ishumi nambili nemizana yayo. Verse 16. Lokho kwakuyifa labantwana bakwaZebuloni ngemndeni yabo, leyo mizi kanye nemizana yayo. Verse 17. Inkatho yesine yadla u-Isakare, abantwana bakwa-Isakare ngemndeni yabo. Verse 18. Umkhawulo wawo wawuyiJizreyeli neKesuroti neShunemi. verse 19, Nehafarayimi, Neshiyoni, Neanaharati. Verse 20, Nerabiti, Nekishiyoni, Neebese. Verse 21, Neremeti, Neeni Kanimi, Neeni Hata, Nebeni Pasesi. Verse 22, Umkaulu afingela eTabori, Nase Shahasuma, Nase Beti Shemeshi, ukuphuma kumkhawulo wabo kwakuseJordane, imizi ishumi nesithupha nemizana yayo. Verse 23, lokho kwakuyifa lesizwe sabantwana bakwa-Isakare ngemndeni yabo, imizi kanye nemizana yayo. Verse 24, inkathi esihlanu yadla isizwe sabantwana bakwa-Asheri ngemndeni yabo. Verse 25, umkhawulo wabo wawuyihelikati, nihali, nebhetele, ne-akishafu. Verse 26, ne-alameleki, ne-amati, ne-mishali, wafinyelele ekameli ngasentshonalanga, nase-shihori libinati. Verse 27, wajiya ngasempumalanga waya ebeti dagoni, wafinyelela kwaZebuloni nasesigodini sase Kiftayeli ngasenyakatho okuya ebethi emeki naseneyiyeli waphumela ekabuli ngakwesokhohlo. Verse 28, ne-Ebironi, ne-Rehobe, ne-Hamoni, Kana, ne-Sidoni elikhulu. Verse 29, umkhawulo wajika waya e-Rama nasemizini ebiyelweyo wasethire, umkhawulo wajika waya e-Hosa ukuphuma kwakuselwandle ngasezweni lase-Akizibi. Verse 30, ne-Uma, ne-Afeki, ne-Rohebe, imizi ngamashumi amabili nambili nemizana yayo. Verse 31, lokho kwakuyifa lesizwe sabantwana baka-Asheri ngemndeni yabo, leyo mizi kanye nemizana yayo. Verse 32, inkathi esithupha yadla abantwana bakaNafetali, abantwana bakaNafetali ngemindeni yabo. Verse 33, umkhawulo wabo wasuka eHelefi kulo i-Oki laseSahananimi nase-Adamnekebi naseJibineyeli kwaze kwafika eLakumi ukuphuma kwawo kwakungaseJordane. Verse 34, umkhawulo wawusujiya ngasentshonalanga waya e-Azinoti Tabori, waphuma lapho waya eHukoki, wafinyelela kwaZebuloni ngaseningizimu, wafinyelela kwa-Asheri ngasentshonalanga, nakwaJuda ngaseJordane ngasempumalanga. Verse 35, imizi ebiyelweyo yayisidimu, neSeri, neHamati, neRakati, neKinereti. Verse 36, ne-Adama, neRama, neHasori. Verse 37, ne-Kedeshi, ne-Idireyi, ne-Enihasori. Verse 38, ne-Jireyoni, ne-Migidaliyeli, ne-Horemi, ne-Beti-Anati, ne-Berishemechi, imizi ishumi neshagalolunye nemizana yayo. Verse 39, lokho kwakuyifa lesizwe sabantwana bakaNafetali ngemindeni yabo, imizi kanye nemizana yayo. Verse 40, kathi esikhombise yadla abantwana bakwaDani ngemindeni yabo. Verse 41, umkhawulo wefa labo wawuyisora, eShitawoti, ne-Irishemeshi. Verse 42, neShahalabini, ne-Ajaloni, neJitila. Verse 43, ne-Eloni, neTimna, ne-Ekroni. Verse 44, ne-Eliteke, ne-Gibetoni, ne-Balati. Verse 45, ne-Jehudi, ne-Beneberaki, ne-Gatirimoni. Verse 46, ne-Mejarikoni, ne-Rakoni, kanye nomkhawulo omalungana ne-Jafo. Verse 47, umkhawulo wabantwana bakwaDani waphuma kuwo, kepha abantwana bakwaDani bakhuphuka bala neLeshemu, balithatha balichitha ngosiko lwenkemba, balidla bakha kulo baqamba ileshemu ngokuthi iDani ngegama likaDani uyise. Verse 48. Lokho kwakuyifa lesizwe sabantwana bakwaDani ngemdeni yabo leyomizi kanye nemizana yayo. Verse 49. Base beqeda ukwabela izwe libe yifa ngemikhawulo yalo. Abantwana bakwa-Israyeli bamnika uJoshua indodana kaNuni ifa phakathi kwabo. Verse 50. Ngesiyalezo sikaJehova bamnika umuzi awucelayo iThimnathi Sera eyintabeni zakwa-Efrayimi, wakha umuzi wahlala kuwo. Verse 51. Lawo angamafa bawabela ngenkatho Eliyazari umpristi noJoshua indodana kaNuni nezinhloko zawo yisebenzise zabantwana ba-Israyeli eShiro phambi kukaJehova ngasemnyango wetende lokuhlangana baqedake ukwabela izwe. Joshua 20 verse 1. UJehova wakhuluma kuJoshua wathi, verse 2, khuluma kubantwana bakwa-Israyeli ngokuthi, zimiseleni imizi yokuphephela engakhuluma ngayo kini ngesandla sikaMose. Verse 3, ukuba umbulalo obulala umuntu ngesiphosiso kungengamabomu abalekele khona, yona ibe isiphephelo kumphindiselo wegazi. Verse 4, obalekelayo komunye waleyo mizi uyakuma ngasesikhaleni sesango lomuzi, akhulume indaba yakhe endlebeni zamalunga alowo muzi, angene naye emzini amuphe indawo ukuba ahlale phakathi kwabo. Verse 5, uma umphindiseli wegazi emgxosha, awayikumnikela umbulala esandleni sakhe ngokuba wambulala umakhelwane wakhe kungengamabomu ebekade ngamzondi. Verse 6, uyakuhlala kulowo muzi aze eme phambi kwenhlangano ukuba kuthethwe icala kuze kufe umphristi omkhulu okhona ngalezo zinsuku andukuba umbulali abuye afike kowakhe umuzi nakoyakhe indlu yebo kulowo muzi abaleka kuwo. Verse 7, bamgcwelisa ikedeshi lasegarile entabeni zakaNafetali neShekemu entabeni zakwa-Efrayimi neKiriyati Araba eliHebron entabeni zakwaJuda. Verse 8, phesheya kweJodani ngaseJerikho ngasempumalanga bamisa iBeseri ehlane ethafeni esizweni sakaRubeni neRamoti kwaGileyadi esizweni sakaGadi neGolani eBashani esizweni sakwaManase. Verse 9, leyo yayimizi emisele bonke abantwana baka-Israyeli nabafokazi ababegogobele phakathi kwabo ukuze ilona lo obulele umuntu ngesiphosiso abalekele khona angafi ngesandla somphindezeli wegazi aze eme phambi kwenhlangano. Joshua 21 verse 1. Kwasondela izinhloko zawoyise bamaLevi kweliyazari umpristi nakuJoshua indodana kaNuni nakuzo izinhloko zawoyise bezizwe zabantwana bakwa-Israyeli. Verse 2, bakhuluma kubo eShilo ezweni laseKhanani bathi, uJehova wayala ngesandla sikaMose ukuba siphiwe imizi ukuhlala kuyo kanye namadlelo ayo abe ngawezinkomo zethu. Verse 3, abantwana ba-Israyeli base bewanika amaLevi efeni labo njengesiyalezo sikaJehova le mizi kanye namadlelo ayo. Verse 4, inkatho yadla imindeni yakwaKohati, abantwana baka-Aroni umpristi ababengamaLevi babela esizweni sakwaJuda nasesizweni sakwaSimeoni nasesizweni sakwaBhenjamini imizi eyishumi nantathu. Verse 5, abantwana abaseleyo bamaKohati babelwa emndenini yesizwe sakwa-Efrayimi nasesizweni sakwaDani nakuyo ingxenye yesizwe sakaManase imizi eyishumi. Verse 6, abantwana bakaGerishoni babelwa emndenini yesizwe sakwa-Isakare nasesizweni sakwa-Asheri nasesizweni sakwaNafetali nakuyo ingxenye yesizwe sakaManase eBashani imizi eyishumi nantathu. Verse 7, abantwana bakaMerali ngemndeni yabo babela esizweni sakwaRubeni, nasesizweni sakwaGadi, nasesizweni sakaZebuloni, imizwe ishumi nambili. Verse 8. Abantwana bakwa-Israyeli bawanika amaLevi ngenkatho leyo mizi kanye namadlelo ayo, njengalokho uJehova ebeyalile ngesandla sikaMose. Verse 9. Abela esizweni sabantwana bakwaJuda, nasesizweni sabantwana bakwaSimeyoni, le mizi eshiwo lapha ngamagama. Verse 10. Yaba ngeyabantwana bakwa-Aroni, bemindeni yamaKohathi ayengamaLevi ngokuba inkathi yokuqala yaba ngeyabo. Verse 11. Bawanika umuzi ka-Araba owayenguyise ka-Anaki oyiHebroni ey'ntabeni zakwaJuda kanye namadlelo awo nxa zonke zawo. Verse 12. Kepha amasimu omuzi nemizana yawo bamnika khona uKaledi indodana kaJefune kube yifa lakhe. Verse 13. Abantwana baka-Aroni umpristi babanika iHebroni kanye namadlelo alo, umuzi wokuphephela ombulali neLibina kanye namadlelo alo. Verse 14. NeJathiro namadlelo alo, ne-Eshitewomana namadlelo alo. Verse 15. NeHoloni namadlelo alo, neDebiri namadlelo alo. Verse 16. NeAyini namadlelo alo, neJutha namadlelo alo, neBetishemeshi namadlelo alo, imizi ishagalolunye kulezo zizwe zombili. Verse 17. Esizweni sakwaBenjamin iGibiyoni namadlelo alo, neGeba namadlelo alo. Verse 18. NeAnathothi namadlelo alo, neAlimoni namadlelo alo, imizi mine. Verse 19. Yonke imizi yabantwana bakwa-Aroni abapriesti yayimizi eyishumi nantathu namadlelo ayo. Verse 20. Imindeni yabantwana bakaKohathi amaLevi, abantwana abaseleyo bamaKohathi, yabelwa ngenkatho imizi yabo esizweni sakwa-Efrayimi. Verse 21. Bayinika iShekemu namadlelo alo, ey'ntabeni zakwa-Efrayimi, umuzi wokuphephela ombulali, neGezeri namadlelo alo. Verse 22. NeKibisayimi namadlelo alo, neBeti-Horoni namadlelo alo, imizi emine. Verse 23. Esizweni sakwaDani i-Eliteke namadlelo alo, neGibethoni namadlelo alo. Verse 24. NeAjaloni namadlelo alo, neGadiriboni namadlelo alo, imizi mine. Verse 25. Kuyo ingxenye yesizwe sakwaManase iTahanaki namadlelo alo, neGadiriboni namadlelo alo, imizi mibili. Verse 26. Yonke imizi yemindeni yabantwana abaseleyo bamaKohathi yayiyishumi namadlelo ayo. Verse 27. Abantwana bakaGereshoni bemndeni amaLevi babelwa kuyo ingxenye yesizwe sakwaManase iGolani neBashani namadlelo alo, umuzi wokuphephela ombulali, neBeyeshitera namadlelo alo, imizi mibili. Verse 28. Esizweni sakwa-Isakare iKishiyoni namadlelo alo, neDaberati namadlelo alo. Verse 29. NeJarimuthi namadlelo alo, ne-Eniganimi namadlelo alo, imizi mine. Verse 30. Esizweni sakwa-Asheri iMishali namadlelo alo, ne-Abidoni namadlelo alo. Verse 31. NeHelikati namadlelo alo, neRuhobe namadlelo alo, imizi mine. Verse 32. Esizweni sakwaNafetali iKadeshi laseGalile namadlelo alo, umuzi wokuphephela ombulali, neHamoti Dori namadlelo alo, neKaritani namadlelo alo, imizi mthathu. Verse 33. Yonke imizi yamaGereshoni ngemndeni yayo yayiyimizi eyishumi nantathu namadlelo ayo. Verse 34. Imindeni yabantwana bakwaMerari abasele kumalevi yabela esizweni sakwaZebuloni ijokini yamu namadlelo alo nekarita namadlelo alo. Verse 35, netimina namadlelo alo, nenahalali namadlelo alo, imizimine. Verse 36, esizweni sakwaRubeni beSeri namadlelo alo, nejahasi namadlelo alo. Verse 37, neKedemoti namadlelo alo, nemifahati namadlelo alo, imizimine. Verse 38, esizweni sakwaGadi iRamoti kwaGiliyadi namadlelo alo, umuzi wokuphephela umbulali neMahanayimi namadlelo alo. Verse 39, neHeshiboni namadlelo alo, neJaziri namadlelo alo, yonke imizi emine. Verse 40, yonke imizi abantwana bakaMerari ngemindeni yabo, imindeni eseleyo yamaLevi, isabelo sawo sasiyimizi eyishumi nambili. Verse 41, yonke imizi yamaLevi phakathi kwefa labantwana bakaEfrayimi yayiyimizi engamashumi amane nesishiyagalombili namadlelo ayo. Verse 42, leyo mizi yonke yayinamadlelo ayo nxa zonke zayo, kwakunjalo kuyo yonke leyo mizi. Verse 43, uJehova wamnika-ke u-Israyeli lonke izwe afunga ukubanika lona oyise balidla bakha kulo. Verse 44, uJehova wabanika ukuphumula nxa zonke, njengakho konke ayekufungile koyise, kwakungekho muntu kuzo zonke izitha zabo owema phambi kwabo. Jehova wanikela zonke izitha zabo esandleni sabo. Verse 45, akuphuthanga lutho kukho konke okuhle uJehova akukhuluma khona kuyo indlu ka-Israyeli, kwenziwa konke. Joshua 22 verse 1, uJoshua wababiza bakaRubeni nabakwaGadi nengxenye yesizwe sakwaManase. Verse 2, wathi kubo, nigcinile konke uMose inceku kaJehova aniyala ngakho, nalalela izilamu kukho konke nganiyala ngakho. Verse 3, anishiyanga abafowenu lezi zinsuku eziningi kuze kube namuhla, kepha nigcinile imfanelo yomyalo kaJehova uNkulunkulu wenu. Verse 4, manje uJehova uNkulunkulu wenu banikile abafowenu ukuphumula njengalokho ebekhuluma kubo. Ngalokho buyani niye ematendeni enu ezweni lefa lenu aninika lona uMose inceku kaJehova ngaphesheya kweJodani. Verse 5, qaphelisisani kuphela ukwenza imiyalo nomthetho aniyala ngakho uMose inceku kaJehova ukuba nimthande uJehova uNkulunkulu wenu, nihambe kuzo zonke izindlela zakhe, nigcine imiyalo yakhe, ninamathele kuye, nimkhonze ngayo yonke inhliziyo yenu nangawo wonke umphefumulo wenu. Verse 6, uJoshua esebabusisa wabamukisa baya ematendeni abo. Verse 7, ingxenye yesizwe sakwaManase uMose wayeyabele izwe eBhashani, kepha ingxenye uJoshua wayinika izwe phakathi kwabafowabo phesheya kweJodani ngasentshonalanga. Lapho uJoshua esebamukisa ukuba baye ematendeni abo, wababusisa wakhuluma kubo wathi, verse 8, buyelani ematendeni enu nemfuyo eningi, izinkomo eziningi kakhulu, nesiliva negolide nethusi nensimbi nezingubo eziningi, nabelane impango yezitha zenu nabafowenu. Verse 9, abantwana bakaRubeni nabantwana bakaGadi nengxenye yesizwe sakwaManase babuya bamuka kubantwana bakwa-Israyeli eShilo eliyizwe laseKhanani ukuba baye ezweni lakwaGiliyadi, izwe lefa labo ababela lona njengesiyalezo sikaJehova ngesandla sikaMose. Verse 10, sebefike ezingeni zamatshe ngaseJodane ezisezweni laseKhanani, abantwana bakaRubeni nabantwana bakwaGadi nengxenye yesizwe sakwaManase bakha khona i-altare ngaseJordani, liyi-altare elikhulu kubonakala kwalo. Verse 11, abantwana bakaIsrayeli bezwa kuthiwa, bhekani, abantwana bakaRubeni nabantwana bakaGadi nengxenye yesizwe sakaManase bakhile i-altare malungana nezwe laseKhanani eziyingeni zamatshe ngaseJodane ngaphesheya kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 12. Abantwana ba-Israyeli sebezwile lokho, yonke inhlangano yabantwana baka-Israyeli yabuthana ngaseShilo ukuba ikhuphuke ilwe nabo. Verse 13. Abantwana ba-Israyeli bathuma kubantwana bakaRubeni nakubantwana bakaGadi nakuyo ingxenye yesizwe sakaManase ezweni lakwaGileyadi uFineyase indodana ka-Eliyazare umpristi. Verse 14. Nezikhulu eziyishumi kanye naye isikhulu sibe sinye ngendlu kayise ezizweni zonke zakwa-Israyeli, leso naleso siyinhloko yendlu kayise phakathi kwemindeni yakwa-Israyeli. Verse 15. Bafika kubantwana bakaRubeni nakubantwana bakaGadi nakuyo ingxenye yesizwe sakaManase ezweni lakwaGileyadi bakhuluma kubo bathi. Verse 16. Isho kanje yonke inhlangano kaJehova ithi, isiphambeko sini enisenzile kuNkulunkulu ka-Israyeli ukuba nibuye namuhla kumlandeleni uJehova ngokuzakhela i-altare nihlubuke namuhla uJehova. Verse 17. Ububa sePeyori buncane yini kithi esingakazihlambululi kubo kuze kube namuhla noma inhlangano kaJehova yehlelwa yisifo. Verse 18. Ubani buye namuhla kumlandeleni uJehova na? Kuzakuthi uma nihlubuka namuhla uJehova athukuthelele yonke inhlangano ka-Israyeli kusasa. Verse 19. Kepha uma izwe lefa lenu lingcolile, wilani ezweni lefa likaJehova lapho lihlala khona itabanakeli kaJehova, nibe nefa phakathi kwethu. Kepha ningahlubuki uJehova, ningahlubuki futhi kithi ngokuzakhela i-altare ngaphandle kwe-altare likaJehova uNkulunkulu wethu. Verse 20. U-Akani indodana kaZera akenzanga yini isiphambeko kukho okuqalekisiweyo? Yonke inhlangano yaka-Israyeli yehlelwa yintukuthelo na? Futhi akafunganga yedwa lowo muntu ebubini bakhe. Verse 21. Abantwana bakaRubeni nabantwana bakaGadi nengxenye yesizwe sakaManase baphendula bakhuluma kuzo izinhloko zemindeni yakwa-Israyeli bathi. Verse 22. UNkulunkulu uJehova uNkulunkulu, yebo uNkulunkulu uJehova uNkulunkulu uyakwazi, no-Israyeli futhi uyakukwazi ukuthi uma kwakungokokuhlubuka noma ngokuphambuka kuJehova ungasisindisi namuhla. Verse 23. Ngokuthi sizakhele i-altare sabuye kumlandeleni uJehova, futhi uma kwakungukuba sinikele phezu kwalo ngeminikelo yokushiswa nangeminikelo yempuphu nokuba sinikele ngemihlatshelo eminikelo yokuthula phezu kwalo, uJehova uqobo makakubize. Verse 24. Qha, impela senzile lokho ngokunakekela nangesizathu sathi, ngesikhathi esizayo abantwana benu bangakhuluma kubantwana bethu ngokuthi, nina msebenzi muni noJehova uNkulunkulu ka-Israyeli na? Verse 25. UJehova wenzile iJordani umkhawulo phakathi kwethu nani, nina abantwana bakaRubeni nabantwana bakaGadi aninasabelo kuJehova. Abantwana benu bese bebuyisela emuva abantwana bethu ukuba bangabe besamesaba uJehova. Verse 26. Sasa sithi-ke, masenze silakhe i-altare lingabi ngelomnikelo wokushiswa nelomhlatshelo. Verse 27. Kepha libe ngufakazi phakathi kwethu nani naphakathi kwezukulwane zethu emva kwethu ukuze senze inkonzo kaJehova phambi kwakhe ngeminikelo yethu yokushiswa nangemhlatshelo yethu nangeminikelo yethu yokuthula ukuba abantwana benu bangasho kubantwana bethu ngesikhathi esizayo ukuthi aninasabelo kuJehova. Verse 28. Sathi-ke kuyakuthi lapho besho kanjalo kithi nakuzo izizukulwane zethu ngesikhathi esizayo, sisho ukuthi, bhekani isifanekiso se-altare likaJehova abalenzayo obaba, lingabi ngeleminikelo yokushiswa nelemihlatshelo, lingufakazi phakathi kwethu nani. Verse 29. makube kude nathi ukuba sihlubuke uJehova. Sibuye namuhle kumlandeleni uJehova ngokwakha i-altar emnikelo okushiswa, nelemnikelo empuphu, nelemhlatshelo ngaphandle kwe-altar likaJehova uNkulunkulu wethu eliphambi kwetabanakeli lakhe. Verse 30. Kuthe uFinehasi umpriest nezikhulu zenhlangano, izinhloko zemndeni kaIsrayeli ezazinaye sezizwile amazwi akhulunywa ngabantwana bakaRubeni, nangabantwana bakaGadi, nangabantwana bakaManasi, kwaba kuhle emehlweni abo. Verse 31. UFinehasi indodana ka-Eleyazari umpriesti wathi kubantwana bakwaRubeni, nakubantwana bakaGadi, nakubantwana bakaManase, namuhla siyazi ukuthi uJehova uphakathi kwethu ngokuba nenzanga lesi siphambeko kuJehova. Manje senophulile abantwana bakwa-Israyeli esandleni sikaJehova. Verse 32. UFinehasi indodana ka-Eleyazari umpriesti nezikhulu babuya kubantwana bakaRubeni nakubantwana bakaGadi ezweni lakwaGiliyadi, babuyela ezweni laseKhanani kubantwana bakwa-Israyeli bababuyisela izwi. Verse 33. Leyo nto yabanhle emehlweni abantwana bakwa-Israyeli. Abantwana bakwa-Israyeli bambonga uNkulunkulu ababesasho ukuthi bakukhuphuka babahlasele, bachithe izwe ababehlala kulo abantwana bakaRubeni nabantwana bakwaGadi. Verse 34. Abantwana bakaRubeni nabantwana bakaGadi balibiza i-altar ngokuthi lingufakazi phakathi kwethu ukuthi uJehova unguNkulunkulu. Joshua 23:1. Kwathi emva kwezinsuku eziningi lapho uJehova esephumzile u-Israyeli ezitheni zabo zonke nxa zonke, uJoshua esemdala eneminyaka eminingi. Verse 2. UJoshua wabiza wonke u-Israyeli, amalunga akhe, nezihloko zakhe, nabahluleli bakhe, nezinduna zakhe, wathi kubo, sengimdala, ngineminyaka eminingi. Verse 3. Nibonile konke uJehova uNkulunkulu wenu akwenzile kuzo zonke lezi zizwe ngenxa yenu, ngoba uJehova uNkulunkulu wenu nguye onilwelayo. Verse 4. Bhekani, nginabele zizizwe eziseleyo zibe yifa lezizwe zenu, kusukela eJodani kanye nezizwe zonke engizinqumileyo kuze kufike elwandle olukhulu ngasentshonalanga. Verse 5. UJehova uNkulunkulu wenu uyakuzigxosha ngaphambi kwenu azidungule ebusweni benu, nilidle izwe lazo njengalokho ebekhuluma uJehova uNkulunkulu wenu kini. Verse 6. Imani kakhulu isibindi ukugcina nokwenza konke okulotshiwe encwadini yomthetho kaMose, ukuze ningachezuki kukho ngakwesokunene noma ngakwesokhohlo. Verse 7. Ukuba ningangeni kulezo zizwe ezisele phakathi kwenu, ningabiza amagama awonkulunkulu bazo, ningabafungi, ningabakhonzi, ningabakhothameli. Verse 8. Kepha ninamathele kuJehova uNkulunkulu wenu njengalokho nenzile kuze kube namuhla. Verse 9. Ngoba uJehova uxoshile ngaphambi kwenu izizwe ezinkulu ezinamandla, kepha ninakukho muntu omile phambi kwenu kuze kube namuhla. Verse 10. Umuntu oyedwa uxoshile inkulungwane, ngokuba uJehova uNkulunkulu wenu nguye onilwelayo njengalokho ebekhuluma kini. Verse 11. Qaphelisisani ukuba nimthande uJehova uNkulunkulu wenu. Verse 12. Ngokuba uma nibuyela emuva ninamathele ensaleni yalezo zizwe, zona lezi ezisele phakathi kwenu, niganiselane nazo, ningene kuzo nazo kini. Verse 13. Yazini nokwazi ukuthi uJehova uNkulunkulu akasayi ukuzigxosha lezo zizwe phambi kwenu, kepha zona lugibe nesibe kini, nenkalivasi ezinhlangothini zenu, nameva emehlweni enu, nize nibhubhe kulelizwe elihle uJehova uNkulunkulu wenu aninika lona. Verse 14. Bhekani, namuhla ngiyahamba indlela yomhlaba wonke, niyazi ezinhliziyweni zenu zonke nasemphefumulweni yenu yonke ukuthi akuphuthanga nento eyodwa kuzo zonke izinto ezinhle azikhuluma uJehova uNkulunkulu wenu ngani. Kwenziwa konke kini, akuphuthanga nento eyodwa kukho. verse 15. Kuyakuthi njengalokho zonke izinto ezinhle zenziwe kini akhuluma ngazo Jehova uNkulunkulu wenu kini, kanjalo Jehova ehlisele phezu kwenu zonke izinto ezimbi aze anibhubhise kulelizwe elihle uJehova uNkulunkulu wenu aninike lona. Verse 16. Uma neqa isivumelwano sikaJehova uNkulunkulu wenu akuyala ngaso, niye nikhonze abanye onkulunkulu nibakhothamele, intukuthela kaJehova yakunivuthela nibhubhe masinyane ezweni elihle aninika lona. Joshua 24:1. UJoshua wabuza zonke izizwe zakwa-Israyeli eShekemu, wabiza amalunga kwa-Israyeli nezinhloko zakhe nabahluleli bakhe nezinduna zakhe bema phambi kukaNkulunkulu. Verse 2. UJoshua wathi kubantu bonke, usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, oyihlo bahlala endulo ngaphesheya komfula, uThera uyise Abrahama noyise kaNahoni bakhonza abanye onkulunkulu. Verse 3. Ngamthatha uyihlo Abrahama ngaphesheya komfula, ngamhambisa ezweni lonke laseKhanani, ngayandisa inzalo yakhe ngamupha u-Isaka. Verse 4. Ngamupha u-Isaka oJakobe no-Isawu, ngamnika u-Isawu intaba yaseSeyiri ukuba ayidle, uJakobe nabantwana bakhe behlela eGibhithe. Verse 5. Ngathuma uMose no-Aroni ngahlupha eGibhithe ngalokho engakwenza phakathi kwalo, ngasemumva nganikhipha. Verse 6. Ngakhipha oyihlo eGibhithe nafika elwandle, abaseGibhithe babagxosha oyihlo ngezinqola nangabamahashi baze bafika elwandle olubomvu. Verse 7. Lapho bekhala uJehova wabeka ubumnyama phakathi kwenu nabaseGibhithe, walihambisa ulwandle phezu kwabo wabasibekela, amehlo enu abona engakwenza eGibhithe nahlala ehlane izinsuku eziningi. Verse 8. Ngani ngenisa ezweni lama-Amori ahlala ngaphesheya kweJodane, alwa nani ngawanikela esandleni senu nadla izwe lawo ngawachitha phambi kwenu. Verse 9. Kwase kuvuka uBalaki indodana kaSipori, inkosi yamoabi, walwa no-Israyeli, wathuma wabiza uBileyami indodana kaBeyori ukuba aniqalekise. Verse 10. Kepha ngithandanga kumlalela uBileyami, kodwa kakhulu anibusisa nganophula esandleni sakhe. Verse 11. Naseniwela eJodani afika eJeriko, amadoda aseJeriko alwa nani, nama-Amori, namaPherizi, namaKhanani, namaHeti, namaGirigashi, namaYivi, namaJebusi, ngawanikela esandleni senu. Verse 12. Ngathuma iminyovu phambi kwenu eyawagxosha phambi kwenu amakhosi omabili ama-Amori, kungenganikemba yakho noma ngumtsali wakho. Verse 13. Ngani nika izwe elingakhandlekanga kulo, nemizi eningayakhanga nihlala nokho kuyo, niyadla esivinini nasemagumeni eningakutshalanga. Verse 14. Manje yesabani uJehova nimkhonze ngobuqotho nangeqiniso, nisuse onkulunkulu ababakhonzayo oyihlo bepesheya komfula naseGibhithe, nimkhonze uJehova. Verse 15. Uma kukube emehlweni enu ukumkhonza uJehova, khethani namuhla ukuthi ngubani eniyakumkhonza, noma onkulunkulu ababakhonzayo oyihlo bese ngaphesheya komfula, noma onkulunkulu bama-Amori enihlala ezweni lawo, kepha mina nendlu yami siya kumkhonza uJehova. Verse 16. Abantu baphendula bathi, makube kude nathi kumshiya uJehova kuba sikhonze abanye onkulunkulu. Verse 17. Ngoba uJehova uNkulunkulu wethu nguye wasikhuphula thina nawobaba ezweni laseGibhithe indlu yobugqila, nowazenza lezo zibonakaliso emehlweni ethu, wasilondoloza endleleni yonke sahamba ngayo naphakathi kwabo bonke abantu esadlula phakathi kwabo. verse 18. UJehova waxosha phambi kwethu bonke abantu nama-Amori futhi ayehlala ezweni. Ngalokho nathi siyakumkhonza uJehova ngokuba unguNkulunkulu wethu. Verse 19. UJoshua wathi kubantu, aninakumkhonza uJehova ngokuba unguNkulunkulu ongcwele, unguNkulunkulu onomhawu, akayukuthethelela iziphambeko zenu nezono zenu. Verse 20. Uma nimshiya uJehova nikhonze uNkulunkulu babezizwe, uyakuphenduka anenzele okubi, aniqede esenenzele okuhle. Verse 21. Kepha abantu bathi kuJoshua, qha ngokuba siya kumkhonza uJehova. Verse 22. Wayesethi uJoshua kubantu, nina ningofakazi benu bokuthi nizikhethele uJehova ukuba nimkhonze yena, bathi singofakazi. Verse 23. Wathi susani manje uNkulunkulu babezizwe abaphakathi kwenu, nithobele izinhliziyo zenu kuJehova uNkulunkulu ka-Israyeli. Verse 24. Abantu bathi kuJoshua, uJehova uNkulunkulu wethu siyakumkhonza, sililalele izwi lakhe. Verse 25. UJoshua wayesenza isivumelwano nabantu ngalolo suku, wabamisela isimiso somthetho eShekemi. Verse 26. UJoshua waloba lawo mazwi encwadini yomthetho kaNkulunkulu, wathatha itshe elikhulu walimisa lapho phansi kwe-oki engasendlini engcwele kaJehova. Verse 27. Wayesethi uJoshua kubo abantu bonke, bhekani, leli tshe liyakuba ngufakazi ngathi, ngoba lizwile wonke amazwi kaJehova akhuluma kithi. Ngalokho liyakuba ngufakazi ngani funa nimphike uNkulunkulu wenu. Verse 28. UJoshua esebamukisa abantu, yiloo nalo waya efeni lakhe. Verse 29. Kwathi emva kwalezo zinsuku uJoshua indodana kaNuni, inceku kaJehova, wafa eneminyaka eyikhulu neshumi. Verse 30. Bambela emkhawulweni wefa lakhe Timnati Sera, elisezintaweni zakwa-Efrayimu ngasenyakatho kwentaba yakwaGahashi. Verse 31. U-Israyeli wamkhonza uJehova zonke izinsuku zikaJoshua nazo zonke izinsuku zamalunga ayekhona izinsuku ezithile emva kukaJoshua, ayeyazi yonke imisebenzi kaJehova ayenzele u-Israyeli. Verse 32. Amathambo kaJosefa akhushulwa eGibhithe ngabantwana bakwa-Israyeli, bawambela eShekemu esiqeshini sezwe asithengayo uJakobe kumadodana kaHamori uyise kaShekemu ngamakesita ayikhulu, laba yifa labantwana bakwaJosefa. Verse 33. U-Eliyazari indodana ka-Aroni wafa, bambela egqubeni kaFinehasi indodana yakhe abenikiwe lona ezintabeni zakwa-Efrayimu.